게 무연재가 고라구 페라 고라구 페라 고라구 페라
Makanda to manje ngomzuzwana umkhuleko.
Our gracious heavenly Father, we are indeed
Baba wethu sezulwini nomusa, sijabula ngempela kulobu busuku ngenhlanhla yokuza lapha eNew York ukukhonzisa abantu bakho egameni lakho. Sijabule kakhulu ukuhlangana nabo, sazi ukuthi kunekusasa elikhulu lapho siyohlangana khona, lapho singasoze saba nomkhuleko wabagulayo, ngokuba abagulayo bawusinde kuze kube phakade, akusophinde kube khona ubusuku obude bomkhuleko wabalahlekileyo, ngoba bayosindiswa bonke ngaleyo nkathi. Sizibheke lolo suku lapho uJesu ebonakala khona, lokhu sibone ihora lisondele eduzano, nezibonakaliso nezimanga zikhomba kuleso sikhathi, kuzenza sime umzuzwana nje Nkosi ukuba sicabange ngathi uqobo. Manje sibuza lo mbuzo manje, ngihlole futhi ngivivinye Nkosi, futhi uma kuba khona ububi kithi, bukhiphe Baba, thina sifuna ukukukhonze ngenhliziyo emsulwa, izandla ezihlanzekile ngokuba sazi ukuthi ihora lini. Ungahle usibize ngalo futhi usimemele phezulu, siyoza ukuba sihlangane nawe. Uma bebakhona abanye phakathi lapha kulobu busuku Nkosi, ongakwazi njengomsindisi wabo ngixolela kwezono zabo, nabangakazalwa ngumoya kaNkulunkulu, kwangathi lobu ungaba ngobusuku abazokwenza ngabo lezo sinqumo, noNkulunkulu abagcwalise ngobumnene bakhe. Yiza wonke umuntu ogulayo Baba phakathi lapha, bonke abahluphekile, kwangathi kungebe biko muntu obuthakathaka endlini uma inkonzo siphelile, noma kungabi biko soni, kwangathi singabone lokhu kwenzeka mweni yasenkazimulweni kaNkulunkulu, sikucela egameni lomntwana wakhe othandekayo uJesu Kristu, amen. Hlalani phansi. Inhlanhla enkulu futhi ukuba lapha kulobu busuku ukukhonzisa futhi egameni lomsindisi wethu othandekayo futhi ongowenele konke. Njengoba besikhuluma izolo ebusuku ngengelosi yenkosi esibonakalisweni eSodoma, ukuthi ngenkathi le ngelosi isala ngemuva ukuba ixoxe no-Abrahama, le ndoda eyayiyingelosi kodwa ngokunguNkulunkulu esimweni somuntu, ngoba u-Abrahama wayibiza ngokuthi Nkosi. Noma imuphi umfundi weBhayibheli uyazi ukuthi igama elikhulu elithi NKOSI livele kutheni? Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, okusho u-Elohim, okusho ukuthi wenele konke, usomandla. Lo uNkulunkulu wazenza waziwa lapho ku-Abrahama ngesimo somuntu, umhambi onothuli nje, ayibonakala enjalo, ayizange isho ukuthi ivelaphi, kodwa qaphelani lapho isikhuluma ku-Abrahama yathi, ngizokwenza lokhu, ngakwethembisa lokhu, nebo? Futhi yambiza ngegama lakhe ubaba u-Abrahama wayekade esanda kushintshwa nje lisuka ku-Abrahama izinsuku ezimbalwa ngaphambili, kodwa manje usengu-Abrahama futhi wabizwa isuka kuSarai waya kuSara inkosazana. Kwasekuthi-ke uNkulunkulu wanyamalala phambi kuka-Abrahama wayesehlela eSodoma, nalezo kwakuyisibonakaliso sabo sokuvala umlilo wehla uvela ezulwini futhi wabhubhisa konke okwaseSodoma neGomora namadolobha azungezile, ekhombisa ngezifaniso ukuthi izwe labezizwe liyokwenzani, liyobhujiswa ngomlilo. UNkulunkulu wakwethembisa lokho ukuthi akasayikubuya libhubhise izwe ngamanzi ngokusinika isibonakaliso. UNkulunkulu akenzi lutho ngaphandle kwesibonakaliso, futhi usinika isibonakaliso sothingo lwenkosikazi njengesivumelwano. Wayengasoze yabuya abhubhise izwe ngamanzi futhi manje, kodwa ngalesi sikhathi ngumlilo. Njengoba uJesu abhekisele ezikhathini wathi, njengoba kwenzeka emihleni kaNowa ngenkathi umkhumbi usalungiswa, lapho imiphefumulo esishiyagalombili yasindiswa ngamanzi, kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu. Ngani indozana lapho njengoba kwenzeka lapho imiphefumulo yesishaka lombili yasindiswa ngamanzi futhi waqhubeka futhi unikeza izimilo zangalolo suku bedla bephuza beganwa bendiswa futhi uma ngangikufunda lokho sikathini sithize sedlule futhi ngangiphawula ngakho ngishumayela ngakho ngase ke ngibamba uJesu wafunda uGenesis ofanayo ngimfundayo nani nemfundayo ngakho ngabuyela kuGenesis wesithupha ukuthola ukuthi zani ngalolo suku futhi sithola ukuthi amadodana kaNkulunkulu azithathele amadodakazi abantu ngabuke umusheli labo lapho kwathi azithathele abesifazane hayi amadodakazi kwakufana nerino nje inevada umshado nje isihlukaniso njengeHollywood kanjalo njalo wasekuthi ke lawa ayengamadoda anodumo asendulo manje libonile Pepper Bookie Live lapho lelihlazo likhulu liqhubuka eNgilandi lalawo madoda anodumo nalezo zifebe nezinto nokuthi bakanjani ababusi bakithi futhi oh hey sibumbathe sinjepho esikuso sona impela nje sithombe uJesus athi siyokwenzeka niyabo bedla bephuza beganwa bendisa futhi abakwazanga kwaze kwaba lusuku nowangena ngalo emkhunjeni kwase kuthi ke umnyango wavalwa lalingasekho ithuba leyo kwakuyintshumayelo yakhe ukugcina njengoba ukugcina yeshunya yeliwe kunoma yiyiphi inkonzo enkulu ibikwabangenakwenzeka ukuba basindiswe unowa lezo wakhe ukugcina wawuya kwabangenakwenzeka ukuba basindiswe yabo wangena futhi umnyango wavalwa emva kwakhe futhi wayephakathi lapho izinsuku ezisikhombisa ngaphambi kokuba liqale kuna yabo umlayezo wakhe kuqala wawushumayela aka umkhumbi wase ke evala ngcizi izinsuku ezisikhombisa abantu bathi lelo ngiludala yabo liphakathi nje lapho luzivalele lona umnyango kodwa wavalwa nguNkulunkulu into efanayo yayiseSodoma ngani inkosi yethu Jesu ngikathi efika emhlabeni wayengumprofethi osemncane waseGalile wangena emasinagogeni wonke umuntu wamthanda waphilisa abagulayo leyo kwakuyingcenye yakhe yokuqala inkonzo yakhe isigaba sokuqala isigaba sesibili kwakuyisiprofetho lapho eqala ukusola abafarisi nabasadusi bezinsuku zakhe abatshele ababeyikho lokuthi babephukutheke kanjani futhi bengakuboni nokuthi wayengubani kanjalo njalo niyazi nokuthi kwakuzokwenzekani kubo ngalokhu walahlwa ngecala futhi phezu kwalezi zisekelo wabethelwa kodwa babengenakuwumisa umlayezo ngazimisa sithunywa kodwa hhayi umlayezo ibhayibheli lasho ukuthi wenyukele sokweni futhi washumayele emiphefumulweni eyayisekuboshweni ngesinye isikhathi eyayingalaleli futhi lapho umlayezo wakhe wokugcina waya kwabalahliwe ubani ngokumangalisayo kucabanga manje ukuthi ngezinye izizalo lezi zinsuku ukuthi abantu bayoqhubeka nokushumayela njengoba nje benze ngezinsuku zikaNowa bayoqhubeka ngokufanayo nje kodwa ezweni elilahliwe iminyango esivele uvaliwe sazi ukuthi sikanisini lokho kungenzeka kaso ngakho uma ungesiyo umkhristu kulobu busuku ucabange kanzima ngempela kunika umcabango onzima manje yinye kuphela into esikwazi ukuthi siyenze ngokulandela iziyalo inkosi yethu eyasishiyela zona nishumele ivangeli kukho konke okudeliweyo yazi ukuthi ubani osindisiwe nokuthi ubani ongasindisiwe asikwenzi lokho sivele nje siphose inetho lwandle iveze zonke izinhlobo kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi ubani nosindisiwe nokuthi ubani ongasindisiwe futhi akekho ongeze kuye uma ubaba engamdonsanga nakho konke lokho ubaba muphe khona uyakuza siyakwazi lokho nyabo ngakho ngeke sasho ukuthi lona ngomkhristu nalowo akusuye ngoba wathi umbuso wezulu ufana nomuntu owathatha inetha wayeseye olwandle wayeseyiphosa phakathi eseyifakile inetha wayenazo zonke izinhlobo zezinto phakathi lapho kwakuba khona izilwembu zasemanzini izilokazana izinyoka nezinhlanzi eziyimithuthambi nezinhlanzi ezinhle futhi kodwa niyabo izilokazana zasemanzini nezinto ekugcineni zigaqazela zibuyela emanzini futhi kodwa izinhlanzi ezinhle kwagcinelwa inkozi manje sazi ukuthi iyona yipi siphosa inetha nje kodwa kumlani ukuthi izilokazana samanzi sasiyisilokazana samanzi ngenkathi inetha lihamba phezu kwaso kuthonya komhlangano kwaba yilokho kwasibambayo inyoka yayilokhu iseyinyoka inetha levangeli lavelela idonsela phakathi nje Inhlanzi engumthuthambi yayiyinhlanzi engumthuthambi ufuthu lwaselwandle laluwufuthu lwaselwandle isikhuphashe sasiyisikhuphashe niyabo kodwa inhlanzi yangempela yayiyinhlanzi kwasekuqaleni ngakuyazi ukuthi yikuphi okuyikhona ngoba unamagama abo encwadini yakhe lafaka lapho ngenkathi iwundlu lahlatshwa ngaphambi kokusekela kwezwe silapho kuzama ukwenza ingxenye yethu manje umfowethu uVic ube ngale khonini ephosa ineta iminyaka eminingi abanye befundisi bengakwamanye amakhono ephosa ineta ngiza ukuzophica ineta lami nani bazalwane ukuze sikwazi nje ukuphosa ineta elikhulukazi futhi nje sibe silokhu sidonza njengabadobe emakhoneni echibikazi Ngulungi lalezi zinsungi, inhlanzi yokugcina izokhishwa echibikazini, kudoba kuyobe sekuphelileke. Azifuni uNkulunkulu ngazo zonke izinhliziyo zethu, sikhuleke futhi sibe qotho njengoba sibone leli hora lisondela. Manje kulobu busuku sizokhulekela abagulayo siyakhipha ngikhona ukuthi uBili angitholanga ukucoxa ngabe uwakhiphile amakhadi omkhuleko na lawo ya awu hamba kuhle lokho kuhle kulungile thina izolo ebusuku besizokwakhela lobu busuku senze le nkonzo yomkhuleko ngaseke ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngithathe ubusuku noma obubili bokushumayela nje futhi sizobona ukuthi bangaki ongakamemukeli umoya ongcwele naleyo yinto enkulu niyabona imani Manithola umaniphilisiwe uNkulunkulu uzoniphilisa impela usevele ukwenzile nizofanele nikukholwe nje kodwa uma ninjalo yobuye nigule futhi uma niphile isikhathi eside ngokwenele mhlambe kodwa uma nisindisiwe lokho kwehlukile niyabo lokho niyabo futhi manje sizokusho lento eyodwa ngoba kukhona ngezinye izikhathi zihambi ezingenayo mhlawumbe ezisemhlanganweni mhlawumbe ezingagaze ziyibona inkonzo yokuphilisa futhi kaleziningi bazama ukuphasela lelozwi kuwe umphilisi ngokukaNkulunkulu kodwa akukho ngunye kuphela umphilisi ngokukaNkulunkulu lowo nguNkulunkulu futhi ngokukhuluma ngokusobala ngunye kuphela umphilisi lowo nguNkulunkulu manje odokotela bazisho ukuthi bangabaphilisi abasibo abaphilisi abazisho ukuthi bayibo ukuba ke bengiphumile ngase ngephuka ingalo yami phandle lapha futhi ngangena ngase ngithi dokotela philisa ingalo yami ngokukhulu kusheshe ngifanele ngiqede umsebenzi zwami bengathi udinga ukuphiliswa kwenqondo awu lokho bekungaba iqiniso niyabo manje udokotela ngayihlela ingalo yami kodwa uNkulunkulu wenza ukuphilisa uma ngisikeke isandla sami ngithi dokotela ngisikeke isandla sami ngiphilisele sona ngokukhulu kusheshe angeka kwenze lokho into kuphela kayenze ngokusigeza uma kwandile angasithunga kodwa uNkulunkulu ozosiphilisa Yebo imvelo izofanele ikhulise izicubu ukuphila kuzofanele kuhlanganisa lokho ndawonye umzimba uzofanele uveze isakhamzimba ikhalsiyamu kanjalo futhi unokuphila ngesingawo ikhalsiyamu ngeke yaphilisa ngokuphila yabo akukho umuthi ongaphilisa umuthi kuphela ugcina kuhlanzekile ngenkathi uNkulunkulu ephilisa yabo akukho umuthi ophilisayo kuba bengingasikeke sanesami bese ngiwa ngifela lapha yabo kuba beningangiyisa kudokotela futhi ngayiphilisa le ndoda na ubengathi ingani ifile Ngibile bese ke nithi asisithuke futhi ninomuntu othile ozophilisa leso sadla aninawo na qabo asinawo yabo uma bengithunga futhi banginike uketshezi lokugqumisa ubelungangenze ngibukeke ngingowemvelo eminyaka eyikhulu futhi banginike umjovo kazifo zonke insuku zonke bese ngifaka wonke umuntu ukugcoba kuleyo ndawo ngempela bungeke uphilise ngani na ngoba lokho kuphila kuphumile kuzo awu manje ubani ongukuphilise umuthi noma ukuphila na manje ngitshela ukuthi kuphila kuni futhi ngizokutshela ukuthi uNkulunkulu ungubani niyabo uNkulunkulu ungukuphila niyabo usithayizele busuku sinokuninga kakhulu kwezihambisa imishini futhi hayi amandla kuhambisa manje umzimba wami uyizihambisa imishini kodwa umzimba wami uzukusebenza ngaphandle kwamandla kuhambisa umoya niyabo nomoya usebenza umzimba wami ulethe kulawuleni njengengemoto engena petrol kuyo ingenamandla okogela umlilo niyabo akunendaba ukuthi amandla okuhambisa imali kanjani noma ngiqonde izihambisa imishini silungisiwe amasilinda yi namapointi namaplug nanoma yinenge izofanele ibe nalapho kugijima khona ugeze futhi ufanele uthathe lezo kangikanye leyo ndlela uNkulunkulu ayiyo kufanele kuthole ikhola noNkulunkulu ukwenza ukuxhumana khona ke into ethize ezokwenzeka Ngakho ukuphilisa ngokukaNkulunkulu kufana nensindiso nje. Ngokho umuntu oshumayela ivangeli lensindiso yomphefumulo wakho ongafuna ukubizwa ngomsindiso wobuNkulunkulu. Kodwa uyofana nje kakhulu nomsindiso wobuNkulunkulu kunanoma yimuphi umuntu obeyoshumayela ukuphilisa ngokukaNkulunkulu, obengaba ngumphilisi ngokukaNkulunkulu. Ngoba umuntu bengeke athi bengasindisa umuntu ngoba uJesu sevele kwenzile lokho, niyabona kulungile. Kodwa ngokushumayela kwakhe ubakhomba kuKristu ngumsindisi. Ukuphilisa ngokukaNkulunkulu kuphela kubakhombe emsebenzini osuqediwe waseCalvary, ngokuba yalinyazwa ngeziphambeko zethu nemivimbo yayo siphilisiwe thina. Niyabona, ukuphilisa ngokukaNkulunkulu kusiyo into omunye umuntu anayo angayibeka phezu kwenu, kuyilokho kukholwa kwenu kuyikho emsebenzini osuqediwe. Ngoba uJesu bemi lapho kulobo busuku egqoke lesudi angipha yona, ubengeka niphilisa, ubeyovele nje ubengahle. Ungahle wazi ukuthi bekunguJesu, kodwa ubengeka kuphilisa ngoba usevele kwenzile, niyabo, uyofanele ukukholwa. Manje ubeyothi mntanami, wazi ukuthi ngemivimbo yami waphiliswa na? Niyabo, usevele kwenzile, sekuvele kungumsebenzi usuqediwe, iyinkathi edlule, siyakukholwa nje manje. Futhi kimi izwi lingenela uma utshele umunye umuntu ngento ethize abangafuni ukuyikholwa, awu lokho bekungakuxazulula, mabaqhubeke futhi bangakukholwa. Kodwa lowo kusuye uNkulunkulu, niyabo, kufana necula elincane nje engangivame ukuzwa umfundisi nomkakhe belicula, hayi njengabafo bethethelelana. UJesu uthethelela futhi akhohle, niyabo, asikwazi ukukukhohlwa, niyabo, kodwa yena angakwenza uNkulunkulu. Ngokukhohlwa akukaze kube khona akufake ulwandle lokukhohlwa, futhi angakukhumbuli ngisho uNkulunkulu angakususa ngokuphelele enkumbulweni yakhe. Kodwa thina singeke sakwenza lokho, niyabo, angakwenza. Manje uma nimkholwa ukuthi unenzele lokho, waniphilisa ngenkathi ngenkathi elinyazwa ngeziphambeko zenu nangemivimbo yakhe niphilisiwe nina inkathi edlule. Manje into kuphela nizofanele niyenze ngokukholwa. Manje izwili kufundisa ngeke ngathi izwi yalikufundise, futhi lekufundisa manje, futhi sibona ubufakazi obuningi kakhulu obubonakalayo babantu bephilisa ndawo zonke. Kodwa kukhona ukuphilisa ngokukaNkulunkulu. Manje kuba bekungaba nguwe noma yini na uma sithumele izwi lethu, futhi sinokuzibusa njengoNkulunkulu, awu ukuba abantu bebengafunanga kulikholwa, bebengeke badingeke empeleni yilabo abagulayo, kodwa hayi uNkulunkulu. Alivuthi wamisa ebandleni abapostoli, abaprofeti, abafundisi, abelusi nabavangeli, niyabo, konke lokho ngokupheleliswa komzimba, nakulo mzimba wonke umzimba wendawo wanikeza iziphiwo zokomoya ezisishiyagalolunye, nalezo ziphiwo ziyizinhlobo ezehlukene. Nihlakanipha ukwazi ukukhuluma ngezilimi, iziphiwo zokuphilisa, ukuhunyushwa kwezilimi, kanjalo njalo iziphiwo ezisishiyagalolunye zokomoya zonke ukukhombisa uthando lwakhe ngasebandleni, niyabo, ukuthi ufuna nina nihlale ngokuhlelekile. Umoya ongcwele omkhulu uqobo lwawo ungumphathelo webandla. Kubi kakhulu sathatha ubhishobhu esikhundleni sikamoya ongcwele ukuba abe ngumphatheli wethu, niyabo, kodwa sisi umoya ongcwele ungumphatheli uNkulunkulu amnikeze ebandleni ukukhulisa ibandla, ukulikhuphulele kuyalele kukaNkulunkulu. Ngakho umoya ongcwele ngokukhululeka ubeka lezi ziphiwo ebandleni, futhi ngokuphelele ziyasebenza uma nje ungayikuxhuxhuma, futhi uzame ukuba nje uthathe ozicabangela khona lapho abantu benza khona amaphutha. Ngiyakuthola lokho phakathi kwabantu ukuthi omunye umuntu uthola konke ukuthonyeka nohlobo lokukhala kancane nomoya ongcwele ukuthi kuhle kakhulu kuvuse amandla. Kodwa lapho omunye umuntu ayoza kuwe bese ethi, Nkosi, ayisho yini ukuthi nokuthi na? Niyabo, awudingeki ukuba ubanike impendulo ungakusho ngaphandle uma uNkulunkulu ekusho. Kodwa-ke unoisho kanje, Nkosi, kodwa-ke akukho lutho olungakuvimbela ukuba kwenzeke, kuzofanele nje kwenzeke. Ngithethe noma ubani ukuyala kulobo busuku, anikazi niwuze umoya ongcwele ukhuluma emihlanganweni wokuthi isho kanje, Nkosi, kodwa okwenzekayo impela ngaleyo ndlela impela ezigidini zezehlakalo, yabo, kuzofanele kube yikho uqobo. Ukuba umoya ongcwele kungafika kulobo busuku futhi uthi kimi, ngombono, ngifuna uye emangcwabeni omongameli kusasa, ngizovusa uGeorge Washington, bengingamema yizwe ukuba likubone kwenzeka. yeshua bekungadingeka kwenzeke nebo ngokuba umoya ngcwele usho njalo lokho kugwenza kube iqiniso kodwa aze asho lokho wena uyalinda nje uyabo uyabo uyazi ukuthi usindisiwe futhi uyazi ukuthi ugcwaliswe ngobumnene bakhe futhi uyazi ukuthi kanjani uma ekuwe uyokwenza ukuphila kwakhe kuwe ngakho yeneliswa nje ufuna ukukusebenzisa impela uzokwenza uyabo uyazi lapho okhona futhi ngiyacabanga ekwenzeni lokho ngothando nenhlanganyelo nomunye nomunye sizikhohlwa zonke lezi zibumbatha amahlelo nemigoqo nembe enkulu kaNkulunkulu imasha iyaphambili ngasekunqobeni ngizofuna ingxenye encane yombhalo kulobu busuku nabaningi benu bangahle bafune kufunda bambisane nami umanifisa ngani impela ningakwenza futhi manje sifuna kuphenya encwadini kaMathewu ngcwele esahluko seshumi nambili uma ningathanda ukufunda kanye nami njengoba ngifunda evesini lamashumi amathathu nesishiyagalombili likaMathewu ngcwele esahluko seshumi nambili futhi ngifuna ukumemezela manje ukuthi indaba engifuna ukukhuluma ngayo ithi isibonakaliso salesi sikhathi lena indikibe encane ejwelekile futhi ngikhuluma lokhu njengoba kade ngikhuleka futhi angithandi ukuchezukela ekushumayeleni obulukhuni bese kuthi-ke ngibuyele kulowo muqa futhi ngoba noma bani uyazi ukuthi iziphiwo zikamoya ongcwele zisebenza kumgudu thize kuneziphiwo zokuphilisa ngomoya ofanayo iziphiwo zezilimi ngomoya ofanayo omunye umgudu nje futhi uzidonsa wena uqobo usuke kwesinye uye kwesinye ngakho azifunde manje umani yakukhona kuphendula abathile kubabhali nabafarisi bathi mfundisi sithanda ukubona isibonakaliso sivela kuwe kepha waphendula wathi kubo isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso kepha asiyikunikwa sibonakaliso asiyikunikwa sibonakaliso kuphela isibonakaliso sikaJona umprofeti ngokuba njengalokho uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu kanjalo-ke nendodana yomuntu iyakuba senhliziyweni yomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu amadoda aseNineve ayakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane asilahle ngokuba aphenduka ngokushumayela kukaJona futhi bhekani kukhona lapho omkhulu kunoJona Nkosikazi yaseNingizimu yakusukume kwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane isilahle ngokuba yavele emikhawulweni yomhlaba izakuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni futhi bhekani kukhona lapho omkhulu kunoSolomoni Siyatshela lapho ukuthi inkosi yethu embhalweni ebesisanda kuwufunde nje lokho kwakusenkambisweni ngqo yalokho kwakukholwa ngamaJuda amaJuda ayekholelwe ezibonakalisweni futhi ayefika kuJesu labo siyazi besayensi yezenkolo futhi wayexoxa naye ukuthi babethanda ukubona isibonakaliso sivela kuye manje niyabona ukuthi ayephupheteke kanjani na wayesevele sikhombisile isibonakaliso sakhe lokho ayeyikho ukuthi wengumesiya besikulokho ngokuhle kokugcina angake obelapha izolo kusihla na ake sibone lokho kuhle kulungile besikulokho ngokuhle kokugcina futhi safakazisa ezithamelini ukuthi ngalisa sobumesiya ayefanele ukusibonisa ukuthi wayengumprofethi uMose athi uyovuka nowonke lowo ongamkholwanga lo mprofethi wayeyonqunywa phakathi kwabantu inkosi uNkulunkulu wenu yakuvuza umprofethi onjengami futhi ngenkathi efika futhi wenza isibonakaliso somprofethi awu abaningi babo bebefuna ukuba bathi wayengubhelizabhule noma omunye umoya omubi futhi wabatshele wathi manje lokhu nizothethelelwa khona kodwa nxa umoya ongcwele fika futhi nikhulume ngokumelana nalowo enza umsebenzi ofanayo kusobala alisoze nathethelelwa khona nakulelizwe noma ezweni elizayo manje sifuna ukusondela kulezi zinto hhayi nje kalula sifanele ngobuqotho size kulokhu futhi sibone ujesu wenza leso sitatimende ukuthi nxa umoya ongcwele ufika ukuzokwenza umsebenzi ofanayo awenzayo ukuthi ukukhuluma izwi elimelene nawo kwakungasoze kwathethelelwa ezweni noma ezweni elizayo Manje kubulani umoya ongcwele awunikezwanga kwaze kwaba yiPentecoste namaJuda ayesevele kufakaziwe kuwo ngumuntu uJesu Kristu naSamariya wase kufakaziwe kuwo ngumuntu uJesu Kristu. Ngakho ngulumuntu olungileyo wayengenakubalahla abantu abalungileyo, kuzofanele kube khona abantu abangalungile ukuba uNkulunkulu abalahle. Hawu manje ke lo moya ongcwele ufanele ubuye ngezinsuku zokugcina phezu kwebandla futhi ubonise lezo zibonakalise ezifanayo njengoba enza ngaleyo nkathi, ngoba uNkulunkulu akayishintshi neze indlela yakhe. uNkulunkulu akayenzi neze into eyodwa ngale ndlela, futhi enye indlela yenze enye into ngendlela ehlukile. Yabo, isinqumo sakhe sokuqala siphelele ngoba uNkulunkulu yabo izwi lakhe lingeshintshe. Akafundanga okunye futhi kule minyaka izinkulungwane eziyisithupha esinayo yomlando womuntu. Akazange afunde okunye futhi kuna lokho akwenze emuva lapho, ngoba ungongenasiphelo kwasekuqaleni nje yabo, futhi akaliguquli neze izwi lakhe. Ufanele wakhetha ukusindisa umuntu ngegazi elichithiweyo longenakucala. Sizame ukubafundisa imfundo, sizame ukubahlela, sizame yonke into ezweni nempilo yenhlaliswano, futhi kwehluleke konke nokuncika, futhi kuzoqhubeka ukuba kwehluleke size sibuyele phansi kwegazi. Yileyo ndawo kuphela kukhona inhlanganyelo. uNkulunkulu akaguquki neze nxa uNkulunkulu esho noma yini. Lokho kufanele kuhlale njalo njalo. Uma uNkulunkulu, uma umuntu eza kuNkulunkulu noNkulunkulu ampilisa lowo muntu phezu kwezisekelo zokukhona kwakhe, kuzofanele enze kumuntu olandelayo ngendlela efanayo. Kuke njalo wenza ngokungesikho ngesikhathi ephilisa umuntu wokuqala. Uma sindisa umuntu phansi kwegazi nalelo kuphela, futhi ezovumela omunye umuntu angene phansi kwemfundo nje noma engusiya azothize zenkolo noma ukuthize ngaphandle kwegazi elichithiwe libhecwe kuye, wenza ngokungesikho ngenkathi edinga igazi ngomuntu wokuqala. Yabo, uvalela hlale fana njalo njalo, inhloso yakhe ibifana njalo, izenzo zakhe besifana njalo. uNkulunkulu akukho sikhathi ake asebenzane nanoma yiyiphi inhlangano. Kutholeni emlandweni njalo isebenzane nomuntu ngamunye neze iqembu umuntu ngamunye. Siyathola emlandweni ukuthi igekathi amadoda amakhulu evuka, inkosi yayiwathumela enkundleni, futhi uma eshona ayeba nenhlangano emva kwawo, futhi ukaze kube khona isikhathi abantu abake bahlela, kodwa leyo nhlangano yafa, futhi ayizange ibuyele futhi emazingeni okomoya njengoba yayinjalo. Ngisanda nje ngizale kuqeda nje cishe ngeminyaka engamashumi amabili yomlando weBhayibheli. Ngakho akukho ndawo ukuthi bake bavuka futhi. uNkulunkulu usebenzana nenamuhla, akwenza kusasa kukuye, futhi njalo usebenzana nathi nomuntu ngamunye. Yabo, ngoba amaqembu abantu anemiqondo eminingi kakhulu. Bukani ngisho nabapostoli emva kokuba bazama kukhethwa yethu ngenxa yokuwa kukaJuda, benza inkatho futhi yadla uMathiya. Lokho kwakungokwedlula konke ababengakwenza ngezifuthulelo kuwo umbuso, futhi akukho mbhalo lotshiwe lapho enza khona noma yini. Kodwa uNkulunkulu wakhetha uSawule umfo mncane onolaka olubi, kodwa wadingeka mphoze alale ngomhlane ngolunye usuku, futhi yambhekise phezulu isikhashana. Wayesethi, ngizombonisa ukuthi izinto ezine ezinkulu azongihluphekela ngazo. Niyabo, niyabo, ibandla lakhetha uMathiya, kodwa uNkulunkulu wakhetha uPawulu. Niyabo, yilowo mehluko. uNkulunkulu njalo wenza ukukhetha kwakhe, ukhetho lwakhe. uNkulunkulu wenza lokho ngokukhetha ngokwazi phambili kwakhe. Manje sitshela ukuthi uNkulunkulu njalo wayesebenzana nabantu ngezibonakaliso nezimanga. Wethembise izibonakaliso zezinsuku zokugcina. uNkulunkulu angeyiguqule inqubo mgomo yakhe. Njalo kuloba kubantu kabaprofeti bakhe kube nezikhathi eziningi kusukela konke eminyakeni, kodwa uNkulunkulu njalo wayenomprofeti ndawo ndawo ayekwazi ukukhuluma kuye. Bonke izwi lenkosi elaliza kuye futhi lowo kuphela niyabo phezu kwalowo mprofethi yabo babehla njalo futhi bathola lapho lo mprofethi ayekhona umboni kusho noma umbhuli noma osho ngaphambili ungumboni obona izinto ezokwenzeka futhi uyibikezela kubantu nebhayibheli lathi uma ingafezeki khona ke ningamuzwa kuzofanele kube ngazo zonke izikhathi uNkulunkulu angehluleke niyabo futhi uma ingafezeki khona ke wathi wayengenaye lowo muntu ngakho phezu kwalokho abantu babazi ukuthi izwi lenkosi lalinalombone naye ababoni bethestamente lidala manje umoya ongcwele akayiguquli leyo nkambiso jesu wathi nxa yena umoya ongcwele esefikile phezu kwenu uyonikhombisa lezi zinto enginifundisa zona engizisho kini futhi uzonikhombisa izinto ezayo niyabo akayiguquli neze inqubo yakhe njalo iyafana ngakho-ke singaba nalo ithemba kuye kodwa niyabo ingxenye yethu yobuntu isithandela konke ezintweni ezihlukene namaqembu amadoda lihlangana ndawonye futhi livotela lokhu nalokho lapho tshinga khona kuzikhipha emgqeni niyabo futhi bethi awu lokhu kwakungokolunye usuku qabo nguyelezelo lomuhla naphakade futhi lonke izwi liphefumulele konke kwalo manje jesu wafika impela ngesibonakaliso esasizomlandela njengoba umose abikazela ukuthi umesiya wayezoba ngumprofethi ogcotshiwe inkosi eyayizomvusa futhi wayesekhombise ngokucacile ukuthi wayeyilowo mprofethi futhi manje abafarizi beza kuye base bethi mfundisi sifune isibonakaliso sivela kuwe wathi endaweni eyodwa washo uma beningathanda ukukufunda kumathewu ongcwele isahluko sashumi nesithupha nevesi lesithathu lokuqala kuya kwelesithathu bamcela futhi isibonakaliso wayesethi nini abafarizi abayizimpumputhe bazenzisi niyaphuma futhi nibone ilanga lishona wayesethi nini thi kusasa lizobe libalele uma libhejile kancane kukubela nithi liza kuphendula wathi nina bazezizi ukuma kwezulu niyakwazi ukukuchaza kodwa isibonakaliso sesikhathi anisiqondi babefanele bakwazi manje manje uma lo moya ongcwele ufike ngezinsuku zokugcina uzofanele impela ube ngukuphila kukakristu ebandleni nebo nezwe elihleka lowo noma elisho yizwe elilodi limelene nawo ngegunyelezi likankulunkulu liyobhutshiswa ngakho niyakubona kwenziwe yizwe ngakho unkulunkulu ukuba anise ehlise kwahlulelwa kuvela ezulwini uhamba ngokohlelo impela khona manje isizwe sakithi amadolobha kithi yizwe lakithi kuvuthwele ukwahlulelwa futhi ngiqinisile ukuthi kuleti kunoma sicabanga wathi uyodingeka kufinyeze ngenxa yabakhethiwe kungenjalo akuyukubakhonyama esindiswayo cabangani kalokho usuku nosuku nyaka nonyaka kuya ngokuba kubi kakhulu bukani nabantu bobungcwele bantu bephentekostali ukuthi ukubonakala kungene kanjani phakathi kwamabandla iqophisane iqhubeka bukani abesifazane bakithi kwakuvamise ukuthi kungabi ngokufaneleyo kuba ukugunda izinwele zabo ibhayibheli lithi akufanele kodwa bayakwenza noma kanjani kungukuthi ibhayibheli lathi bangakwenzi nokugqoka lezi zingubo zibukeka njengezingubo zabesilisa ibhayibheli lathi lezo yizilengiso kunkulunkulu o wena uthi lokho ngamamethodist lokho ngamapentekostali kunjalo yiwo wonke niyabo kungani na nithanda izinhlelo zenu zethelevishini kakhulu kunoma ninakekela ngokufunda ibhayibheli niyabo nenza labo bantu babe isibonelo senu esikhundleni sezi likankulunkulu niyabo manje ke kuzofanele kube ngokwehlulelwa futhi kuya ngokuya kuba kubi kakhulu manje ujesu wabatshela ukuthi siyobakhona isibonakaliso wakhuluma ngezibonakaliso zosuku lokugcina futhi izolo busuku sitshelile njengoba kwenzeka emihleni yasesodoma kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu ukuthi umoya kankulunkulu wawuzokwembulwa ngosuku lokugcina enyameni yomuntu okwazi ukwehlulela imicabango osengqondweni inhliziyo manje ibhayibheli lithi izwi likankulunkulu liyakwenza lokho amahebheru esine izwi likankulunkulu liqine kakhulu linamandla kakhulu futhi libukhale kakhulu kunenkembe sikanhlangothi zombili lihlaba kuze kuhlukaniswa umkantsha wethambo nomahlulelo wemicabango nezizindlo zenhliziyo Ingeletha sizathu Jesu wayeyize kuphelele uJohane ongcwele wokuqala. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu. Ingaleso sizathu wayekwazi ukubuka phezu kwabo bese bona imicabango yabo. Ingaleso sizathu wakwazi ukutshela usifazane emthonjeni, niyabo ukuthi unamadoda esihlanu. Ingaleso sizathu wakwazi ukusho kuFilipi ngenkathi ekhuphula uNathaniyeli, wathi kuNathaniyeli, bheka umIsrayeli okungekho kohlise kuye, wathi ngaze nini rabi na, wathi ungakabizwa kuFilipi ngenkathi uphansi komuthi ngakubona. Mahluleli wemicabango. Oh, izindaba eziningi kakhulu empandweni ezikhomba yena uqobo. Lokho kwakungayi kwabezizwe. Akagaze nakanye ake azikhombe yena uqobo kwabezizwe kanjalo. Silani imibhalo, kugaze nakanye. Lokho kunamhlanje, niyabo? Abezizwe babe neminyaka ezinkulungwane ezimbili yokutadisha ngesayensi yezenkolo. Uthathe abantu kwabezizwe begama lakhe. Kodwa manje isikhathi sesifikile ukuthi lokhu kufanele kwenziwe ngabambi nje kokuba kushiswe njengoba kwakunjalo eSodoma. Nangu Jesu elapha nesakhe esikhonjiwe isibonakaliso esiqinisekisiwe isibonakaliso sangokombhalo kubantu. Lokho lawo maJuda ethi ithanda ukubona na wenze isibonakaliso. Soke wababona abantu abangakholwayo bayosho lokhu kuwe. Uma kukhona ngazi ngosibanibani enhle emgwaqweni uma ezobaphiliza, yabo kuku ungabona ukuthi kusathana into efanayo. Uyazi bathi uma indodana kaNkulunkulu yehle esiphambanweni babeka indwangu ekhanda lakhe, bathi lo mfo uthi ungumprofeti bamshaya ekhanda ngenduku nendwangu phezu kobuso bakhe, bathi manje profeta futhi sitshele ukuthi ubani okushayile. Ngenkathi bedluliselana induku omunye komunye, bathi sizokukholwa. Kodwa nebonga uNkulunkulu akahlekisani namuntu. UJesu wathi ngenza lokho kuphela ubaba ngikhombisa khona, nebonga futhi kunjalo. Futhi leyo ingcebo yeqiniso kaNkulunkulu, njalo ilalela inkosi yayo, yabo, hayi ukubukisa noma usho into ethize ukuthokozisa omunye umuntu, kodwa ibe qotho futhi ethembeke kuye oyithumile. Leyo ingcebo yeqiniso kaKristu, njengo Eliyeza umkhulumeli efika evela kuAbrahama, yabo, ukuthatha umlobokazi aye ku Isaka, uRebeka omuhle ulalelayo ingcebo izibonele, yabo, wayesemsebenzini wenkosi yakhe yebo. Uhlobo olunjelo kamoya ongcwele namhlanje into efanayo ikhipha umlobokazi, niyabo, ngesikhathi sokuhlwa ngenkathi izinkanyiso ziphuma. Manje babefuna ukubona isibonakaliso nakuba wayekade ekhonjiwe ngempela ezibonakalisweni zangokombhalo. Nokho babengafuni ukukholwa isibonakaliso seBhayibheli, babemfuna ahlekise. Niboni na lolo uhlobo olufanayo lomoya olwathi uma indodana kaNkulunkulu yalalawa amatshe aphenduke abe yizingwa, uma nanga kunukulu ziwise phansi lapha ngoba kulotshiwe iya kuyaleza izingelosi zakhe ngawe, funa ukhuzuke ngonyawo lwakho etsheni ziyakuthwala. Kodwa wayengakhuzuki ngonyawo lwakhe etsheni, niyabo, impela. Futhi washo futhi lapha uma ngiqaphelile ngenkathi ebeka lokhu phezu kwesiphambano kanjalo njalo. Manje lo moya lapha wawubula babafarisi bethi sifuna isibonakaliso, wathi isizukulwane esibi nesiphingayo siyofuna isibonakaliso. Kaphelani, futhi yena uNkulunkulu kuyo yonke iminyaka ube nezibonakaliso zabantu bakhe, futhi ngaphandle kokwenza noma yini uNkulunkulu uthumele izibonakaliso, njalo uthumele izibonakaliso kuqala, futhi wethembisa ukuthi uyakwenza into efanayo ngoba angeguquke. Ngakho uma sibona isikhathi sokuphela sibonakala nezibonakaliso zokuphela kwesikhathi, ngisho nesibonakaliso sokugcina sethenjiswa ngaphambi kokuba iSodoma lishe, sibe nokujabula, sibe nezizinkanyezi zizanyezanyiswa ezulwini, sibe nezimpi namahemuhemu ezimpi, sibe nokuzamazama kuningi komhlaba kuzindawo ngezindawo, nazo zonke lezo zinto neziphiwo zikamoya kubuyela ebandleni. Sibe nazo zonke lezi zibonakaliso ezehlukene, izinkonzo ezinkulu zokuphilisa nezinto zibonakala. Konke lokho yizibonakaliso, kodwa isibonakaliso sokugcina ngaphambi nje kokuba bezizwe bashiswe kwakuyisibonakaliso uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni yomuntu impela noJesu wathi lokho kuyakuba sekubuyeni kwakhe besifanele sicophelele manje futhi sibe kahle ngempela noNkulunkulu qinisekani ukuthi nikahle manje zazinjalo kumaJuda njalo kwakungukwethembele ezibonakalisweni zawo yazi kalokho esikhundleni sesayense yezenkolo nezifundo ayedingeka athembele esibonakalisweni ngoba ikholwa langempela leqiniso njalo likholwa ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu wamandla futhi lapho kukhona khona uNkulunkulu izibonakaliso sizofanele senzeke niyabo kufanele nje nokugqula isinqamo sensimbi eshisayo esikhandelweni niyabo kuzofanele kuqhashe izinhlanzi uyabonisa futhi nomaphi lapho kukhona khona uNkulunkulu kunjalo futhi kulezibonakaliso nezimanga Jesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo inkonzo umhlaba wonke jikelele niyabo lezi zibonakaliso ziyakubalandela njalo izibonakaliso uNkulunkulu njalo nikeza izibonakaliso njengoba yenze kuqalele futhi uzinikeza kuzo zonke izizukulwane kupheleleni wasenza ngesikhathi sika Noah Noah wayeyisibonakaliso kuleso sizukulwane wayewuhlanga emehlweni ezwe kososayensi ngani umlezo wakhe wawungenakubambisana ngalutho nokuqonda kwabo kwesayensi wathi amanzi ayehla ivela emazulwini futhi azochichima umhlaba babengahle bakwazi ukudubula inyanga noma ngomshini wabo okwazi ukukhombisa izinto ezisithekile irada kumbe noma ngabe kokuyini bathi akukho manzi phezulu lapho ngangingakufakazisa ngokwesayensi akukho manzi lapho kungahle ukuba washo ososayensi kodwa no wathi uNkulunkulu angakwenza uma kungekho manzi lapho ukumdali angawabeka amanzi lapho futhi uyazi ukuthi kwenziwa kanjani kodwa wayezibonakaliso aqhubeka akha umkhumbi lapho okungekho amanzi awo ukuba untande kuwo kodwa wawakha noma kanjani wayezibonakaliso kulabo bantu awumose wayezibonakaliso eGibhithe ngenkathi bebone lezi zimangaliso ezinkulu kanjalo njalo uSolomoni kwehle njalo manje ke siyajola lapho ukuthi babiza uJesu isibonakaliso ayebanika sona kaliso zobuprofethi sangeqiniso sombhalo wabo manje kunenqwaba yezibonakaliso engesizo izibonakaliso zangokombhalo sifanele sibe nezibonakaliso zangokombhalo kufanele kufike ngoisho kanje inkosi kuphuma kuleli bhayibheli niyabo khona ke siyazi ukuthi siqinisile sizobala kunenqwaba yezinto ehambisana nalokho ukuthi uNkulunkulu angenza noma yini ayifisayo uNkulunkulu kodwa ngiyazi uyaligcina izwi lakhe ngakho ngifuna ukukubona ezwini lakhe kodwa ke ngiyazi ukuthi kuqinisile ngoba yizwe manje sithola ukuthi ngalesi sikhathi uJesu ebonisa isibonakaliso sakhe sangokombhalo futhi nokho babiza leso sibonakaliso sangokombhalo ngoba babengafuni ukukholwa yilokho ukuthi isibonakaliso sangokombhalo babefanele bathole impendulo eyakubantu ngakho bathi ngumqondo wakhe ukhwelwe yidimoni futhi ubizwa ngokuthi bambiza ngokuthi uBeelzebul futhi wayebasola ngalokho kuyoba njani uma esefika futhi na kapelani wabhekisela kuJohn njengoba kwenzeka emihleni kaJonas kuchaza uJohn kuyakuba njalo endodaneni ukufika kwendodana yomuntu manje abantu abaningi bayamlahla uJohn angimlahli uJohn niyazi bathi awu uJohn nisizwile leso sisho kodwa anifanele nenze lokho maKristu anifanele nilahle izinceku zikaNkulunkulu uJohn wayengumprofeti wayengaphumile entendele kaNkulunkulu wenza khona impela nje ufanele akwenzele isibonakaliso lokho yonke into eyenzekayo hayi ngokwenzeka nje yenzekele isibonakaliso isikhathi uprofeti wadingeka agalwe isifebe abe nabantwana ngaso umunye walala ngohlangothi lwakhe izinsuku ezingamakhulu amathathu namashumi amane wase ke ephendukela ngakolunye uhlangothi umunye wawundu lezikubo zakhe futhi nje yonke into yenza lezi bonakaliso niyabo noJona wadingeka akwenzele isibonakaliso. Ubulalani u-Abrahama wadingeka kanye nguHagari ngokuphambene nentando yakhe uqobo ngenkathi uSara inikeza incekukazi kodwa wakwala. Kodwa uNkulunkulu wabonakala kuye wathi, mlalele uSara ngoba owesifazane okhululekileyo akayikulile ifa nesigqilakazi, wadingeka abe nomntwana akhishelwe ngaphandle. Kwakuyini na isibonakaliso? Konke okwakho yizibonakaliso. UNkulunkulu izinto uzenzela izibonakaliso, noJona wayeyizibonakaliso. Manje uma niqaphela uJesu ubhekisela kukho lapha esibuthakathaka isizukulwane esibi nesiphingayo siyafuna isibonakaliso futhi bayosithola ngokuba njengoJona umprofethi wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo ifanele indodana yomuntu yabo ukuba ibe senhliziyweni yomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Wayeyizibonakaliso sana uJona ngaleyo nkathi na wayeyizibonakaliso sokuvuka. Kulungile, manje uma sake sabakhona isizukulwane esiphendukazelwe siphila kuso, siyakwazi lokho ngesiphendukazelwe ngokwengqondo okomzimba okokucansi yonke into siphendukazelwe isizukulwane sibi bakakholwayo kakhulu ngiqakele kunoma sake sabanaso babayi uhlobo lobufundisi lwabangakholwayo futhi nalowo ngolukhulu kunakho konke okusebenzana naye. Ngizithike senkolo ngike ngama ezinkundleni futhi ngabona lapho benyusa khona abahedeni ababengazi ngisho ukuthi isiphi isandla sokudla nesokunene, babengazi awu sisiza esimweni saso asigaze sizwe nguNkulunkulu. Manje sifuna ukubona into ethize futhi uthi nje ungafakazisa kuzo ukuthi yini iqiniso, siyakwemukela. Kodwa umhedeni ufundile niyabo, lelo igama elibi kabe ukulisebenzisa kodwa liqiniso. Niyabo, umhedeni ofundile ufuna ukudonsa umbono okungowakhe ngakho. Niyabo, wazi kakhulu impela ngakho, akakwazi ukuzithobe kukholweni okulungileyo ukubuka ezwini likaNkulunkulu. Ingaleyo ndlela labo bafarisi ayeyiyo ngalolo suku babengabuki nje ezwini lalilapho, kodwa babengafuni ukulibona nengxenye embi ukwazi ukuthi babephuputheke ngempela. UNkulunkulu wakwenzela isibonakaliso lokho. Manje bonani namhlanje-ke isibonakaliso lesi sizukulwane esibe siphila kuso esizosibona sizoba isibonakaliso sokuvuka. Akashoko ukuthi uyoba khona oyedwa sizukulwane esibi nesiphingayo, sifuna isibonakaliso futhi ziyokwemukela isibonakaliso sikaJona ukuvuka futhi unesi esibe siphingayo isizukulwane esiphendukezelwe esiphila kuso umhlaba wonke. Ningacabanga ukuthi ninaso sonke eNew York, aninazo zisemhlabeni wonke jikelele. Ningacabanga ukuthi iMelika yena kuphela nazo zisemhlabeni wonke jikelele. Kunjalo isizukulwane esiphingayo niyabo yizo ezizokwemukela isibonakaliso sokuvuka kuzo zonke lezi zinsuku, ukuthi nxa sinobhuti amashika amajeni zonke izinhlobo zenkolo izinkulungwane zalezo zimo umhlaba bajikelele zonke zingakuyisa ethuneni labaqambi bazo. Kodwa ubuKristu bunethuni elingene lutho niyabo, kusika lokho kuphela. Kodwa ungeke wababiza labo bantu uthi uphila enhlizweni yami, bayokubuyisela ngqo ezwini lakhe, bayokwenza ngempela bayokubuyisela ezwini lakhe ngqo. Ya, ungeke waveze isayensi ephathelene nakho konke ukuthintana nengqondo kumhedeni niyabo, ngoba uNkulunkulu wakhe uhlala enhlizweni yakhe. Futhi ngibona bakaMuhammad belala emgonqeni futhi bathi hala hala, baze aphiyaphiyaze kakhulu, baze bathathe isinqamo sokucecwana lokhulu futhi babhoboze ngalo eminweni yabo yabo bangaluzwa neze. Ngibone indoda ezurini eSwitzerland ithatha inkeba futhi yabhoboza amaphaphu ayo ngqo, kanje futhi ibhoboza ngayo ngqo, futhi kwaba nodokotela oze emsamo futhi wathela amanzi aphumela lapho inkemba yaphumela kwelinye yayidonza futhi ingophi neze niyabo athatha umgondo omude bese bewuhlome esilevini sabo bese bewuhlome ekhaleni labo manje kungcona wazi ukuthi ukhuluma ngani uma uyokhuluma ngonkulunkulu kumuntu onjalo uwazi kangcono isayensi ephathelene nakho konke okuthintana nengqondo ingeke isebenze uzokutshela lokho ngokukhulu kushesha uzofanele wazi ukuthi ukhuluma ngani kodwa kumlani unkulunkulu owayeno-elija etabeni ikameli usengunkulunkulu namhlanje ngokufanayo nje futhi ngimbonile ngaphambili ngokwangempela amakhulu ezinkulunkwane zabantu eyakwenza niyabo ngibona izinyanga bathakathi ngamashumishumi bemi lapho futhi bakuphosela inselelo futhi bhekisisani umoya ongcwele ukuthi wenzani niyabo nizifundile izincwadi futhi niyazi nezitatimende ezisayiniwe zalokho okwenziwe ngunkulunkulu usengunkulunkulu ubophezelekile ezwini lakhe manje akabophezelekile ezifisweni zakho ubophezeleke ezwini lakhe uqobo yebo manje siyathola lapha laba bahetheni indlela ababenza ngayo manje unkulunkulu ngaloli mihla yokugcina ithembise ukuthi uzokhombisa isizukulwane sibi lesiphingayo isibonakaliso sokuvuka kwakhe ukuthi akafile uyaphila uligcina lonke izwi uliphila ngqo ngawe usesikhashane izwe lingabe lisangibona ujesu wathi lokho niyongibona nina niyabo ekhuluma ekholweni ngokuba ungiyisebizane somuntu ngiyakuba nani ngibe kini ukuze kube sekupheleli kwezwe ukupheleliswa kwesikhathi imisebenzi ujohane ngcwele eshumi nane eshumi nambili okhona yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo iyawuyenza imisebenzi efanayo ujesu kristu nguyelezolo namuhla naphakade amaheberu eshumi nantathu isishiyagalombili manje ibandla selikhuphukele edluleko kokuzuziweyo kweminyaka yebandla emva kowokuqala unyaka webandla lase-efesu ephephelini futhi uma inkosi ithanda ngaphambi kokuba ngisuke lapha ngifune kushumayela ngendaba encane ethi ukubala ngokuhlehla futhi sibone ukuthi size kanjani ukuthi siqhubekele phambili ngangakanani manje qaphelani manje onyakeni webandla lase-efesu naleyo minyaka yebandla sekuze kwangena ezikhathini nyaka wobumnyama weminyaka eyinkulungwane yobumnyama bese kuthi ke uLuther engumguquli wokuqala uphuma nokulungisiswa nako kufika uWesley nokungceliswa nako kufika abaphelekostali nombhabhathizo kamoya ongcwele bandla njalo njalo lingena engcosaneni ngezibalo amandla amakhulu ngokuthe xaxa nxa isitha singena njengomfulo okhahlamezayo umoya kankulunkulu uyovusa ibhaneli umelane nawo futhi manje sesisukile onyakeni wephelekostali manje siza lapho njengas sesivivaneni hayi izifundiso zesivivane manje kodwa ngiqonde ukufana njengezivivane itshele inhloko uma lizokwenela lizofanele licitshwe kuzofanele kube khona inkonzo ebandleni ibandla leqiniso likankulunkulu ophilayo ukuya lapho nxa itshe liyinhloko lifika ukristu noma inkonzo kakristu nokristu uyokwenela ngqo phakathi ndawonye ngokupheleleyo manje-ke lokho kubuyisa abahlengiweyo kuthatha yonke indlu kankulunkulu iye enkazimulweni imethodist ibaptist ne-presbyterian kwedlule eminyakeni yenguquko enkulu abaphumayo futhi banikele izimpilo zabo ezihlupha kweni nezinto ngenxa yobuzo kankulunkulu kodwa lelotsha liyeze yebona umzane ngempela uyofika unkulunkulu uyolithumela liyokwenela yonke idlu ndawonye phezu kwalo yebo manje sibone lezi zibonakalisa njengoba sibone inkonzo evela kukristu iqala kuncipha iya phezulu manje kuya enkonzweni esiphelele kakristu ekugcwaleni kukamoya ongcwele ngathi kukaluther kwakungumoya ongcwele ofanayo ukulungisiswa bese kuba ubungceliswa phansi kukawesley imilayezo bese kuba umbhabhathizo kamoya ongcwele kwenza kube kuthathu hhayi izinyathelo ezintathu zomusa kodwa iziteshi ezintathu ngingahle ngikubize kanjalo qaphelani njengalokho uma ingane izalwa kunezinto ezintathu eyenza ukuzalwa kwayo into yokuqala ekuzalweni okwejwayelekile nina abadala lalilisisani manje abantwana abasebancane abasoze bakubamba kodwa ake sibone into yokuqala ekuzalweni okwejwayelekile ngamanzi bese kuba igazi bese kuba ukuphila niyabo manje leyo yinto efanayo eyenza ukuzalwa okusha amanzi igazi umoya izinto ezingumsuka ezavela emzimbeni wakhe yilokho kwenza umzimba wakhe niyabo kuvela emzimbeni wakhe impahla ukuyithathayo ukwenza umlobokazi wakhe ngoba u-Adam waba nomkakhe othathwe emzimbeni wakhe uKristu unomlobokazi wakhe othathwe emzimbeni futhi ngenkathi uKristu efa kwakunezinto eziyimisuka ezintathu ezaphuma emzimbeni wakhe amanzi igazi umoya ukulungisiswa ngokukholwa amanzi ukungcweliswa ngegazi umbhabhathizo kamoya ongcwele manje lesi sinyathelo esikhulu sokugcina sifanele sifike kupheleleni ukuthi umoya ongcwele uzofanele uhlale kulelo bandla ngokuphelele kakhulu uzokwenza inhloko nomzimba kuhlangane ndawonye yabo yabo lowo ngumzimba uyinhloko emzimbeni manje sithela ukuthi wethembisa ngalezi zinsuku zokugcina ukuthi lokho uyokwenziwa siyakuthola manje uJona abantu abaningi ngishilo koJona bathi awu lowo mfo wayengonga konwayo qhabo wayengesuyi wayefanele nguye nineve kunjalo impela ngoba ngokuwumuzi omkhulu ugcwaliswa ngesono futhi mhlawumbe abantu abayingxenye yesigidi kuwo futhi babebabi kabi kabi babewumuzi omkhulu wezohwebo umsebenzi wabo kakhulu kwakuwukudoba ngiyaqonda futhi ngakho babenjalo wathunyela ezansi lapho kodwa wangena emkhunjini okungesiwo wayeseya eTharishishi manje abantu abaningi bazama ukuba bathi wayengafuni ukwenza lokho ngikholwa ukuthi konke kwakuplanwe nguNkulunkulu ngakufunda indatshana ungahle kufakaza ukuyisho lesi sikhathi ukuthi nje ukulungisisa uJona ukungenisa lokho ngifuna ukukusho manje uJona ngikathi ethatha umkhumbi okungesiwo into yokuqala neyanze wayehamba ngendlela engesiyo futhi bangena enkathazweni imimoya iqala ukuvunguza abagagasi yaqala ukuhlokoma futhi wonke umuntu wacabanga ukuthi umkhumbi wawuzozika ngakho uJona wayelele zwi futhi bathi vuka oh wena olele ubuthongo futhi ubize uNkulunkulu wakho futhi uJona wabuma ukuthi wenze putheni wathi manje ngibopheni izinyawo zami nezandla zami bese ngiphosa ngaphandle komkhumbi kaleke isiphepho sizonqamuka futhi bakwenza lokho uNkulunkulu wayene nhlanhla enkulu ayeyilungisele manje ngezwe usesethe lapho kukudala eLouisville eKentucky lapho ngake ngakha eJeffersonville ngaphesheya nje Abe nohlaka lomkhomo olubekwe enqoleni yesitimela eyisicaba nalomfo wayefundiza lo society futhi esho mayelana nokuthi mangaka amazinyo owawunawo futhi ho angazi ngakho manje ke ucilele wathi niyazi indaba yeBhayibheli wathi kungesilo iqiniso wathi ebe lokho nje angikwazanga ukukubekezelela ngakho nje ngavele ngenyuka ngasondela kakhudlwana ngacabanga ngizobona ukuthi uzothini wathi indaba yeBhayibheli liyo yomkhomo kwenye uJohn wathi ngifuna nina abantu nibuke umuntu wayengena kanjani ngomphimbo wawo ube wawungeke ukhose ngisho ibaseball ngomphimbo wayo na ngakho wathi lelo yiphutha ngikwazanga nje ukuma futhi ngiyekele lo mpiki inkolo asho izinto ezinjalo njengalokho ngathi xa umnumzane wake walifunda iBhayibheli na wathi phela awu ngathi manje ke wenza isitatimende esinjalo na uNkulunkulu akazange athi kwakungumkhomo uNkulunkulu wathi kwakuyinhlanze wathi awu lokho kwakungaba ngumkhomo ngathi uma kuyiwo bakuba ngumkhomo kwakungokhethekile ngoba uNkulunkulu wamisela inhlanze lena yengekhethekile wengeza yeyo ngenqola yonke yezimpahla yakaloluye evalekile yayingagijima ingene kuye uNkulunkulu yabo ngakho lokho kuqinisile thina azivuli ukukholwa lokho lezo zinto noma izindaba zeBhayibheli uNkulunkulu wamisela le nhlanze enzele uJona yayiyinhlanze ekhethekile ngakho yamgwinya uJona futhi manje wayephansi esiswini somkhomo nezandla zakhe ziboshelwe ngemuva kuye nezinyawo zakhe ziboshiwe manje ungazibonela nje ukuthi simosini leyo ndoda eyikuzo futhi empeleni umkhomo noma wawunjenganoma yiyiphi enye inhlanzi mhlambe izingela emanzini ize ithole ukudla kwayo bese ke yehlela phansi kugcineni kolwandle manje phakela izinhlanzi zakhe ezincane ezisegolide bese uyibhekisisa isudisa isiswane sayo bese yehlela phansi kugcineni kolwandle bese ikhipha izigwedlwana zayo futhi lapho iyaphumule niyabo ngoba isikutholile ukudla kwayo awu ngingathi lenhlanzi phansi sijolo umprofeti futhi yamgwinga awu manje ke ifanele ukuthi yehlela phansi ekugcindeni kolwandle manje angazi ukuthi yakwenza kodwa ngithi ngahle ukuba yaya yakwenza futhi manje nansi lendoda manje sihlala njalo kubi kakhulu kodwa sihlala njalo sizama ukucabanga futhi sikhombise noma usathane esikhombisa izimpawu zethu zesifo awu yabo wena awunabungcono kunoma ubunjalo izolo wena uyabo awungcono ungabuki izimpawu zesifo uma noma ubani owayeyoba nezimpawu ngokuyoba ngujohn yabo yabo ndawo zonke ayebuka kuzo ngokuyisisu somkhomo yabo kodwa niyazi ukuthi wathini na kuyize kwamanga yazangathi ngizokubheka lokho wathi ngiyakuphinde ngibheke ithempeli lakhe lingcwele ngokuba wayazi ngenkathi usolomoni ekhuleka futhi enikela lelo thempeli wathi uma abantu bakho bebasenkathazweni nomaphi futhi babheke kule ndawo engcwele futhi bakhuleke khona-ke uzwe usezulwini wayenethemba emkhulekweni kasolomoni kumuntu umuntu wasemhlabeni onjengawe nami yena emva kwesikhashana waze wahlubuka ngisho abesifazane bamdonsa bamsusa kunkulunkulu futhi kodwa umkhuleko wakhe weziwa ngunkulunkulu futhi wakwazi kuba nokukholwa phansi kwalezo zimo futhi ukukholwa okukhulu kangakanani abasifanele sibe nakho lapho singadingeki ukuba sibheke ethempelini elakhiwe ngumuntu kodwa ezulwini uqobo lwalo lapho indodana kankulunkulu ihlezi khona ngakwesokunene somkhulu wayo legazi layo uqobo iphilela njalo kumele futhi akukhona munye wethu onalolo hlobo lophawu olunjengalolo sibona abantu bephiliswa ebukhoneni bukankulunkulu ngaso sonke isikhathi nela neze sibheke izimpawu kuyize kwamanga bheka kunkulunkulu nguyo wenze isithembiso manje sijele ukuthi noma ngabe kwenzekeni lokho unkulunkulu wayenawo umoya mpilo kumprofethi angazi kodwa waphila izinsuku ezintathu nobusuku ngokwebhayibheli futhi angazi ukuthi itharashishi yayikude kangakanani nokuthi wakukude kangakanani ukusuka inineve ukuthi babekude kangakanani phandle nolwandle kodwa Jona wahlala waphile ngokombhalo izinsuku ezintathu lobusuku wambiza uthi ho lokho kunakwenzeka kuthiwanike ngokubiza uLazaro yema kokuba wayesefe izinsuku ezini na yabo futhi uzosibiza ngolunye usuku nakuba sase sife iminyaka ezinkulunkwane eziyishumi akwenza imehluko niyabo kuyofana niyabo unkulunkulu manje siyamthola manje futhi nange yukele Nineve mkhomo uza uphume emanzini ngo njengokumhambisa ngetekisi ukugibela itekisi ekugcineni kolwandle inikela ngqoheni neve futhi kufanele ukuthi cishe ngokusemini awu manje labo bantu babengabadobi futhi babengaphandle bedonsela phakathi amanethi abo kanjalo njalo abadobi babo bezohwebo futhi babengabaheteni babekhonza izithombe nomunye wonkulunkulu babo njengamandiya evame ukuba naye lapho emelika ibhele elimpungana lalingunkulunkulu u-Ovegas owayengunkulunkulu ekhonzwa ngamandiya akabaheteni ngaphambi kokuba angeniswe ebukristwini aye nonkulunkulu unkulunkulu wamandla Neve ngiyatshela ukuthi umkhomo wawungunkulunkulu wolwandle ngoba uyinkosi yolwandle angagwinya lombolozi noma yini futhi icishe emini nako kufika unkulunkulu wabo enyuka ephuma olwandle ngulo mlomo wakhe nje nomprofethi uphumela ngqo ogwini kumangalisi bakhona niyabo niyabo bona impela bakhona ngenxa yomprofethi owayenikeza umlayezo uphuma emlonyeni kankulunkulu wabo phendukani kungenjalo lo muzi uzophupha yabo ngakho wayengaphumile entendweni yenkosi wayenza nje njengokuthi unkulunkulu wenza yonke into esebenzelane ibe ngokuhle kulabo abamthendayo unkulunkulu kunjalo futhi sibizwa ngokwenhloso yakhe ujesu wabhekisela kuye bese kuthi-ke omunye futhi ngaphambi kokuba sivalele umugqa womkhuleko wabhekisela kusolomoni futhi manje uma unkulunkulu ethi umele siphiwe emhlabeni nabantu basihloniphe kuhlala njalo kungunyaka wegolide walabo bantu kodwa uma nqaba uhlala njalo kuyinxushunxushu kulabo bantu uyakwenza lokho yonke iminyaka bhekani nje bhekani ngenkathi benqaba ujesu nangenkathi benqaba abaprofethi kanjalo njalo ukuthi kwakuyini kodwa ngesikhathi sikasolomoni bakholwa bonke solomoni Solomon, when is the people of Solomon who fits like a lay, Gunungu was a Solomon, see, Nabandu, Basikon, Bong and Gansion, Babe, Babe Bees, and Gazikan is a Miaga in Gunungwan, Champagne, always sees where some hyper and letters got it. Wapu, Niaga Colito, Niaga Casalamoni, Ungeko Zimbi, Noma Luto, Wapu Melela Gook, Baka Chapelle and as a Zog, and as it doesn't cool about the Niaga Casalamoni, Goba. Waye yisifanekizo indodana kaDavide yabo indodana kaDavide ngokwenyama manje sitshela ukuthi ngalezi zikhathi ngathi bakha iTempeli nayo yonke into wonke umuntu wasihlonipha leso siphiwo uNkulunkulu abapha sona futhi wameza ngisho inkosi yabo nedumo lwayo ndawo zonke ngitshela amaMelika ukuba kuphela besingahlonipha siphiwo uNkulunkulu asithumelele sona umoya ongcwele besingeke sidingeke ukuba sikhathazeke ngosomkhathi Baza Russia, ama bombi, ama atomi, nezinto. Aw, lokho ngokuvikela kwethu wethu kuKristu, niyabo, ungukuvikela kwethu. Kodwa ikhathazo yakho ingukuthi usithumelele iziphiwo, futhi siyasihleka ukuba sizikholodele njengoba benze nje ingaleso sizathu siqonde ekwahlelweni. Si kuzofanele kushaye kunjalo nje. UNkulunkulu akabheki ibala lamuntu. Ngoba uNkulunkulu bezoyeka lelizwe lizedlulela leNew York. Melika lelizwe lizedlulela nalokho elikwenzile manje ngaphandle kokuletha ukwahlulelwa phezu kwalo beyobophezeleka njengonkulunkulu olungileyo ukuba avuze iSodoma iGomora futhi ekuxolise ngokubashisa ngokuba wabashisela yona impela into esiyenzayo khona manje niyabo niyabo ngakho wethembisa ukuthi kuyoba ngale ndlela manje siyathola manje ukuthi ngezinsuku zikaSolomoni wawungathini nje wonke umuntu ekhuluma ngonkulunkulu wo amandla ama kukhulu kaSolomoni okubona okufihlakele leso kwakuyisiphiwo esasikwazi ukubona okufihlakele futhi wonke umuntu wayeqhosha ngaso kungekho kudideka uthi qabo qabo bonke basikholwa nodumo lwasabalalela ezizweni zonke nezizwe ziba ngezisawo u-Israyeli kodwa hhayi ngoba babenombutho ongcono kodwa ngoba uNkulunkulu wayephakathi kwabo yilokho kuletha kwesabo uNkulunkulu uNkulunkulu wayephakathi kwabo Oh, besifanele kanjani ukuba nathi sizisho ukuthi sisize singamaKristu kubi kakhulu ukuthi amahlelo nezinto kusisonte esimwene sinje njengoba sonke siphumile sibuyene namhlanje futhi kulukhulu ukuthi kube khona umuntu owaziyo ukuthi akholwe yini futhi ibhekisisane manje-ke udumo lukaSolomon lwahamba lwaze lwayofika ezansi eshiba indlovukazi yaluzwa yayingumeteni futhi wonke indlela kuphela ababenayo ngaleyo nkathi babengenayo ithelevishini lezinto ezinazo namhlanje noma bezindaba indlela kuphela ababenayo ukuthumela imilezo kwakungumlomo nomlomo futhi ngaso sonke isikhathi kwakungene uhide labahamba ngamakameli akukabazeke indlovukazi encane yayiphuma bese yithi nedlule yini ePalestine lapho nehla na yebo ngabe kunjalo abakushona o nifanele nikubone akukho kunjengakho labo bantu nevuselela enhle lapho nina kuludaba olwe nabela sizweni sonke o banemvuselelo ebangalisayo nonkulunkulu wabo ugcobe inkosi yabo futhi inesiphiwo sokubona okufihlakeleyo futhi anigazi libone noma yini okufana naso akukho lutho kungedlula lokho kuhlakanipha ingasho noma yini kuphambili leko kuhlakanipha komuntu ngokubona okufihlakeleyo kuvela kunkulunkulu futhi bonke ngani bezwa niyazi ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa izwi likankulunkulu hhayi ukuzwa ukuthi zi-methodist i-baptist noma ipentekostiyani kodwa ukuzwa izwi likankulunkulu niyabo ukukholwa kuvela ngokuzwa futhi ngenkathi bona yayizwa ukulamba kwangena awu manje yanquma emva kokuba isikuzwile konke lokhu ngaphambi kokuba isho noma yini ngakho ukuthi yayizohamba izibonele yona ngaphambi kokuba yedlulise iziphawulo zayo wo bekungebe kuhle yini lokho ukuba sonke besizokwenza lokho na niyabo nakuba kungekho kungabaza ukuthi yenyuze imibhalo eminingi egoqwayo ibhayibheli yabaprofethi nalokho ababekuprofetile ukubona imvelo kaJehova uNkulunkulu wabo manje le ndlovukazi encane yayinezinto eziningi ukuba ibhekane nazo ngaphambi kokuba inyukele lapho into yokuqala ekumeteni yayifanele iye kumphristi wayo ukucela imvume ngoba yayiyindlovukazi nelunga lebandla ngakho sengadingi yayibone yenyukele ngiyinyukela kumpristi futhi ithi fata ngiyinyukela kwaIsrayeli ukuthola ukuhlakanipha kuThixo kuvela kule ndoda enkulu uSolomoni uNkulunkulu wabo anikeze ukuhlakanipha phezu kwakhe na Sengemuzwa ethi mntanami bengingasoze ngacabanga kunje ngawe ihlelo lethu libambizani kuleyo mvuselela kodwa niyazi ukuthi bekungaba kanjani namhlanje ngikwenza manje kusukela kokuphakeme kakhulu kuya kokuyinsini kuzobala kodwa manje bekungaba umoya ofanayo namhlanje obungasho lokho yabo umoya ofanayo ubungaletha ubungakupha ngaleyo ndlela manje ke ufanele wenze lokho yabo ngoba labo bantu bayizinhlanye bakholela kuzo zonke izinhlobo zezibonakaliso nezinto kodwa awu uyabo wonke umuntu uyazi ukuthi bayisikejala sezinhlanye njengezilwandle zomankwe nazo zonke lezo hlobo lwezinto ababenazo akukho nokukodwa kwakho kuqinisile uyabo inganekwane nje ixoxiwe noma iculo eliculiwe noma ukuthize futhi akukho lutho kulokho kodwa niyazi uma kukholwa kwangempela kushaya izweni baqala kulamba bafuna kubona kukho umuntu ephilayo ongethanda kubona edlule isikhathi ikhethini ngavelaphi na ngingubani na futhi ngiyapi na kuse zonke izincwadi ezinhle efundiwe eziqokiwe ezinkulu ezizi kodwa amakhanda eyenziwe yinye kuphela incwadi embulayo ukuthi ungubani wena uvelaphi nokuthi uyapi leyo yileyo futhi sivumela futhi sibuke sedlule ekhethini ukukubona manje ngenkathi bebone lokhu kwenzeka yezwa nalokhu yesithi ngizohamba noma kanjani ngakho akunandaba ukuthi umbishopu uthini noma ukuthi kwakuyini izohamba noma kanjani izimisele ngoba ifuna ukubona into ethize yangempela into ethize awu manje ke umpristi ngahle ukuba wathi kuyo wathi manje buka ndodakazi uyindlovukazi ufanele uzimatanise nabantu abanjalo njengelabo kungakhathaleki ngiyisidalo sokumuntu esizovu futhi awu manje uma kukhona noma yini enjengaleyo yenzeka ibiyoba khona lapho ebandleni lethu kuzobala lowo moya awukafi futhi niyabo khona uzofanele kufika ngelethi ukungenjalo akuqinisile awu ngadla kuba yathi kade ngilapho kusukela ngiseyintombazanyana ngabusiswa ngizibone zonke lezi zithombe nezithombe ezibazwe ngamatshe kanjalo futhi ukhulume ngazo zingonkulunkulu ugogo wami wayengowalapha nokhokho wami nokhokho kakhokho wami futhi akukho namunye wabo owakhombisa noma yini noma yiziphi isibonakaliso sokuphila bathi lokho ngukuphila Ngokufanele kube nabanye futhi abantu abanalolo hlobo lomqondo njengoba leyo ntovukazi yayinawo khona lapha eNew York nasemhlabeni wonke jikelele. Ngifuna ukukubona qobo lwami futhi angiziboni lezo zithombe. Ngiyakuzwa ufunda ngazo zonke izinhlobo zezincwadi nezincwadi zomkhuleko kanjalo njalo. Kodwa kuyini na? Angiwuboni neze umnyakazo wani noma yini ephilayo. Konke kufile sayenze thile ezenkolo noma into ethile. Inhliziyo yami ilambe ukubona ubu uNkulunkulu lapho na ukuphi na wo wangathi izwe lingalambela lokho uphi na uma ake waba uNkulunkulu uzofanele abe lokho uNkulunkulu uma wayengezuye wafa niyabo uyena ibhayibheli lathi izolo lamuhla laphakade Kabelane manje inhliziyo yayo iqala ukulamba manje ngakho yena umqondo omuhle yathi ngizothatha imali ethe ukuba yimbitshana nenhlaka nezinto imure futhi uma leyo nto iqinisile ngizoyesekela uma ingaqinisile ngizoyiyeka kanjalo Impela yayingafundisa amaPentecostali usekele into ekubiza ngomgingqiko ongcwele naye yonke enye into niyabo futhi ube usalokhu uyisekele niyabo ohe nesiphiwo sokuhlakanipha sifanele sibe sebandleni manje qaphelani lokho kungokwabelusi ukuba bakusho Manje kaphelani yesisha lokhu-ke ngizophatha izipho zami futhi uma kuke sile iqiniso ngingabuya nezipho zami lokho kudle manje inenekazi lencane lalungela ukuhamba ngithethe abathena bambalwa yonke le mali nezincukukazi zalo Manje caba ngani nje ibanga eyayidingeka inihambe ukuthola ukuthi ngabe lokhu wakuqinisile yini noma cha. Niyabo kulinganise ebalazweni lakho ukusuka ePalestina wehlela eShiba kuyizinsuku ezingamashumi esishiyagalolunye ngqo izinyanga ezintathu emhlane wekameli. Ayizange yayinobunzima yayingenakungena emotweni ikhadileke nesishayisamoya njengoba senza kodwa yona isuka le emikhawulweni yempucuko yize ngaleso sikhathi ukuzoza ukuhlakanipha kukasolomoni nabantu abakhe ngaphesheya komgwaqo futhi bangeke beze kuzoza into ethize enkulu kunaleyo akumangalisa ujesu athi iyosukuma ngezinsuku zokugcina futhi isilahle lesi sizukulwane yayinezinkathazo endleleni kubulana amadodana ka-Ishmayeli lelo xhaxa lobagibeli phandle lapho babengabaphango okwadule kwakuyobaluleka njani ukuba ibutho elikhulu lalabo bakwa-Ishmayeli ukuba liwele phezu kwaleyo ndlovukazi encane futhi libulale labo bathenwa abayingxenye yedazini futhi lithathe lonke igugu labo kodwa kukhona ngandlela thize noma enye ukuthi uma inhliziyo yambela ukulambela uNkulunkulu izinkathazo azibukeki zifana nanoma yini uhlele kahle umqondo wakho ngale ndaba ukuthi ubani ukubiza kani bangakubiza nganoma yini abafuna ukukubiza ngayo bangasho noma yini abafuna ukuyisho bangazama ukubeka zonke izikhubekiso endleleni yakho kodwa uma womela uNkulunkulu uzokuthola ndawo yilokho kuphela niyabo akukho lutho luzokumisa yeni angazi ukukumisa uNkosikazi angazi ukukumisa ibandla alizi ukukumisa umelusi angazi ukukumisa akukho lutho olungavimba ongcwele kuNkulunkulu wakhe uma ngempela efuna ukukubona qabo izange icabange ngisho nangakho kanjalo awukucabanga ukuthi lona uzothini nokuthi umama uzothini nobabayi uzosho noma umyeni uzosho uma ufikele kuzothola uJesu Kristu ukuthi ungubuqiniso futhi uze ukuthi uyaphila akukho lutho luzokumisa uma lokho kulamba leyo mbewu ebimiselwe ngaphambili ngaphambi kokusekela kwezwe uma kukhanya kushaya lokho kuze kuphileni ngokushesha okungako lolo isifazane omncane wayeyi lolo hlobo lwembewu nokho engowezizwe umhetheni manje kumbulani mhlawumbe yayihamba ebusuku kwakushisa kakhulu kulelo kwadule lwase-Sahara futhi yayikade ihamba ebusuku mhlawumbe ifunde imibhalo egoqwayo manje sizothola ukuthi umprofethi wathini lapha ngalokho uNkulunkulu ayeyikho ngizokwembula izimfihlo zenhliziyo futhi uma ekhona phakathi kwenu ongowomoya noma umprofethi ngenkosi ngiyakuzazisa kuye ngikhulume kuye ngemibono futhi akushoyo kufezeke mzweni ngizothola uma sekufika lapho ilokho lo uNkulunkulu ayikho ngizothola qabelani manje emva kwesikhashana ekugcineni yafika evuselelweni eyayikhona ngokuyivuselelo ngakho yafika manje ayifikanga nje ukuba ithi ngizongena futhi ngihlale phansi imizuzu embalwa futhi uma ngimuza esho yizwe lilodwa isivumelwano sami esingavumelani nalo ngisukuma ngiyahamba qabo izoba sekwahlulelweni ukwehlulela lalo hlobo niyabo sigela ukuzohlala yaze yakholiseka kuba nje besingakwenza lokho nje sihloniphe futhi sihlale sithule futhi sithi manje lena yinto ebukeka sengathi iqinzile angazi angizwe ukugxeka ngizohlala ngithule nje futhi ngizobhekisisa ngizoba ke sengikukhathalisa nomphalo futhi ngibone uma kuqinzile uyakukweleta lokho qobo lwakho manje ivele emikhawulweni yezwe yaphumela mhlawumbe emagcekeni abiyelwe ethempeli futhi yamisa amathende ayo nanoma yini okunye futhi mhlawumbe manje ngizokwenza semdlalo wasesiteji lokhu ngenzele abafo abasebancane kanjalo njalo mhlawumbe ngalokho kuze ngenkathi isonto livulwa icilongo liyakhala abapristi bashaya amacilongo futhi badlala music nokunye nokunye futhi bonke abantwana baqala ukubuthana phakathi futhi mhlawumbe yazitholele isihlalo emuva lengebuva ngokwetshelekile yileyo ndlela okwenzeka ngayo futhi yaya emuva le ngemuva awu yabe ngisiza ngenkathi umelusi uSolomon ephuma futhi yena bamethula futhi wakhuluma kubantu futhi wafunda imibhalo futhi bakhuleka kwase kuthi ke udaba lokuqala luyaqhamuka manje izothi ngizobona nje ukuthi lokhu kungukubona kufihlakele kangakanani futhi ngenkathi ibona lokho kubona kufihlakele ngiqakele ngomhlangano olandelayo yaqhubekela phambili izihlalo ezimbalwa mhlawumbe futhi lokho uma uma kuzwakala kungukuthuka okungcwele ngithithelelene mhlawumbe ikati layo lomkhuleko ngibizanga njengalokho kuhlwa okukodwa ngiyabo yadingeka ilinde isikhashanyana ngizama ukufinyelelisa into ethize kubantu niyaqonda niyabo futhi mhlawumbe kwakungesikho lokho kodwa nokho kugcine yabhekisisa udaba nodaba futhi yakholiseka kodwa linda kuze kwenzeke kuyo yilowo emfunayo nebhayibheli lasho ukuthi lapho ilethwa phambi kukasolomoni ukuthi kwakungekho noma yini noma yimuphi umbuzo engqondweni yayo usolomoni angakwazisanga uNkulunkulu wembula kuyo wembula kuSolomoni zonke izinto eyayizidinga empilweni yayo futhi ngenkathi enza lokhu kwenzeka kuyo ngaleyo nkathi yayisisukuma yayisithi konke lokhu engikuzwile bekuqinisile nokungaphezu kwalokhu yathi futhi abusisiwe amadoda ahlala lapha nsuku zonke futhi abone leso siphiwo sikhulu sisebenza leso sibonakalisa sikhulu abusisiwe amadoda akanye nawe lapha futhi abone le izinto nsuku zonke yemukele uNkulunkulu yayibone into eyiyo ngempela inhliziyo yayo yabuza yathola into eyayingeyoqobo into eyayingesiyo isivumo kodwa sifiyo into eyayingesizo isithombe kwakunguNkulunkulu ophilayo manje kumangelisa uJesu athi inkosikazi esiningizimu iyakusukume kwahlulelweni nalezi zizukulwane futhi silahle ngokuba yavela emikhawulweni yomhlaba ukuze akuze ukuhlakaniphe kukasolomoni futhi bhekani ukhona lapho mkhulu kunosolomoni futhi ngisho ngezinsuku zenkozi uJesu u-Emmanuel uNkulunkulu enziwe inyama uNkulunkulu wekuKristu yenza ukuba yizwe libuyisane naye wayeyizwe liphilayo futhi ngalolo suku etshela ngisho bona bagxeka inkonzo yake yalolo hlobo ukuthi uyobathethelela wathi uma umoya ongcwele efikele nineminyaka eyizinkulunkwane ezimbili yemfundo ngaphezulu ebhayibhelini kunoma babenayo labo iminyaka yezinkulunkwane ezimbili ngaphezulu ukuthi umoya ongcwele kade uhambe emhlabeni manje uma ilahla leso sizukulwane iyakwenzani ngalesi sizukulwane na lapho kukhona omkhulu kunosolomoni inenekazi elincane labone into ethize yangempela ngike ngayixoxa le nto encane ngaphambili kodwa ngikholwa ukuthi kuyacindezela ukuyixoxa khona manje ngaphambi kokuba ngibize umugqa womkhuleko ngiyakuthanda ukuzingela kuyimpelo yesibili nje kimi ngiyakuthanda ukuphenduka kwami akuzange kukususe lokho kimi ngoba ngiyakuthanda kungena ihlane ngakuvamise kuzingela enhla lapha enyakatho futhi ngakuvamise kuzingela lapha e-Adirondack iminyaka edlule futhi ngangiphuma lapho futhi ngiye esicongweni sezintaba ngibhekisise ilanga lephuma futhi lishona futhi ngikhale futhi ngihlale phandle lapho amavike futhi ngeza uNkulunkulu ekhuluma ngemvelo lapho iBhayibheli lami lokuqala laliyimvelo ukubona ukuthi imbewu encane yayiwela kanjani emhlabathini futhi ibe yiqeqeba lamakhaza elijule kangako nembewu igqube ivuleke umthumbu uphume nazo zonke izibonakaliso singasekho ongasibone kodwa ngento yasahlobo elandelayo ibuyiphile niyabo uNkulunkulu wayenzela indlela imbewu ukuba ibuyiphile ngathi kunenye indlela yami ukuba ngibuye ngiphile kunjalo ngakho lelo kwakuyibhayibheli lami lokuqala ngalevo besekuzingela noyanki omncane ehla lapha owayengumzingelo kahle kodwa wayenonyakaba enhlizweni futhi wayeyindoda elungileyo ngiqekele yena umfo kahle ukuzingela naye futhi wawungadingeki neze ukuba uhlupheke ngokumzingela enhla wayazi lapho ekhona futhi sazingela kodwa wayenonyaka kakhulu ngempela enhlizweni yakhe ngase ngithi kuye izikhathi eziningi ngathi yini ubenonyaka kangaka na futhi umfo ngingahlekisi ngaye kumbe noma yini kodwa wayethi ukuba nohlobo lwamehlo ayebukeka efana nebanda futhi futhi wayengibuka athi oh kubeka mshumayeli hlakanipha bini awusoze waba ngumzingeli nomshumayeli futhi wathi yazi unenhliziyo yenkukhu kakhulu futhi wayevamise ukubulala amazinyane ezinyamazane ukuba nje angeze ngiphatheke kabi abafa abancane ngiyakuzonda ukubabulala ngakho wathi kulungile umthetho uthi bulala izinyane lenyamazane lokho kulungile kodwa nje ungawabulalele ukuzijabulisa Abraham wabulala ithole uNkulunkulu yalidla futhi lokho kulungile ngiyabo ngakho akusiwo usayizwe esilwane kodwa lutho kodwa ukulibulala nje ukuhloza lokho ngokubulala ngamabomu kimi ngicabanga ukuthi umfo omncane ufanele aphile uma ulidinga awu uma umthetho ukuthi ukalithatha awu kulungile ngiyazi ngangiyisikhulu sezokongiwa kwemvelo eminyaka eyisikhombisa ngakho ngaleyo nkathi kwakukhona lokho kungenkathi ngisakhonzisa ibandla le-Baptist ngakho manje-ke ngenkathi lo mfo wayenonyakabi ngalo ngonyaka owodwa ngenyukela lapho futhi wayezenzele impembe encane manje angiphosi lokho kubantu be-Baptist niyabo qabo niyabo bengingakuqondile lokho ngaleyo ndlela ngangingekho phandle ensimini manje ngangivule ukusebenza bengidlala njalo ngisebenza kwaze kwaba nje ngenkathi ngiqhubekele kulo msebenzi omvangeli futhi nokho ngikazi ngiwuthathe umnikelo empilweni yami niyabo kunjalo niyabo kodwa angikazi ngicele mundi ndibilishe ngifuna impilo yami ukuba yehlele esikhathini lapho engizosho khona into ethize masike nje njengoba kwama uSamuweli wathi sengake ngalitshela noma yini kamele lekosi ayangafezeka na sengake ngayithatha yini imali kini okokuziphilisa kwenu na yabo kunjalo bathi cha bo awukaze kodwa babefuna inkosi yabo noma kanjani ngakho lokho mhlawumpe indlela okuzodeda ngayo ngakho ngokwetshelekile kuyenza kodwa lo mfo ngangimthanda futhi ngenye inkwidla ngenyukela lapho futhi wayeziqambela impempe encane ayengayishaya njengezinyane encane nje lenyamazane leyo yingane encane yenyamazane idiye ikhalela umama wayo ngakho manje wathi hey ngifuna ukukhombisa into ethize bhili futhi wayenale pempe encane ayezoyishaya ngathi wena ngeke ukwenze lokho wasethi oh nakho lapho khona awusoze wedlula kukho uzedlula na ngase ngithi qhawe mnumzane hhayi ukuba njalo ngakho sasahamba sizingela futhi kwase kulethi enkathini yonyaka ngathi ngeke ngikhuphuke nani nonke bazingeli phakathi lapha niyayazi leyo zonyamazane ezincane amadiye ezinomsila omhlophe lapho uHowdin akasiyo nhlobo ingcwethi ephunyukayo dobo kubo ngakho uma zethuka futhi ngakho zazikade zidutshuliwe futhi kwakukhona imilalela emincane yeqo phansi okuncane esikubiza ngokuthi yiziketshana amaskive ezansi eningizimu cishe amayintsho amane noma amahlanu kuhle ngokwanele ukulandela umkhondo futhi zahamba cishe uhafu usuku futhi ngacabanga ukuthi sasiphethe ibhodlela leflask encane ligcwele ushokoledi oshisayo ekunika amandla lesemishi futhi sasivame ukuhlala phansi futhi uma senyukele siqonqweni sezintaba bese ke enqamula phansi phezu kondi olulodwa nami ngehlele kolungi ngibuya ngingene ekhempini ngesinye isikhathi kulobu busuku ngakho ngacabanga ukuthi akube leshumi nanye ngqo noma ukuthize futhi ngacabanga ukuthi wayezohlala phansi nje okuyini oluncane lweqa lapho indawo encane isikhala esithi asibe kabili usayizi waleli kamelo wayese hlala phansi lapho ngangicabanga ukuthi sasizodla ilunch yethu ngase ngiqala ukukhipha ilunch yami wayesekhipha le mpempe encane futhi wayezoyishaya leyo mpempe encane lezinyamazane yamadiye ziyesaba kanjalo ziyohlala phansi kwezinqumbi zebrush nayo yonke into kusaqhubeka inkathi yonyaka yokuzingela zifanele ukuze zisinde futhi washaya le mpempe encane futhi ngenkathi yenza ngaphesheya nje kwesikhala inkulukazi inyamazane inyamazana nensikazi yasukuma manje inyamazana nensikazi ingumama dee futhi yasukuma ngase ngibuka yayinhle futhi lapho lawo madlebe amakhulu namehla bakhulukazi yansundu futhi yayicinga leyo ngane wayese ngibuka phezulu kanjalo ngicabanga uze ukwenza lokho bet impela ungeke ngakho wayese nyelelisa igobolondo phezulu elifake sibhangeni sakhe futhi wayelunembe futhi ngambona waphinda wayishaya nomama dee waphumela ngqo kulesi sikhala ngeleshumi nanye ngqo emini manje lokho akwejayelekile azinakukwenza lokho qabo ikakhulukazi ngenkathi yonyaka yokuzingela leso sikhathi semini empeleni yaphumela lapho ngani na ya yayingumama imvelo yayo yayingumama yayingumama enhlizweni yayo ngengane yayo yayisenkathazweni futhi wayeyibiza futhi yayicinga leyo ngane ngacabanga impela unalo unya olwenele ukubulala lowo mama ecinga ingane yakhe wangibuka kanjalo namehlo ebanda futhi wathatha leso sibhamu wasehlisa ngeleveli ngacabanga oh hey impela ngeke akwenze lokho nalowo mama oyiqhawe ephumela lapho emi lapho ngenkathi ibhawodi lethi sibhanyini ukukhiyela igobolondo lapho okuhlohlwa khona inhlamvu yesibhamu ngenkathi ibhawodi lehla inyamazana idiye yalize ibhawodi yase iphenduka yase imbona umzingeli wayephakeme kanje ukuba idubule futhi he lolonwele lwesibuke sadesayile ukuqondela ngqondo enhliziyo yayo ethembekile ngacabanga leyo 306 enkulu inhlamvu yowuhlwayi oluyikhulu namashumi ezishiyagalombili izokuqhumisa inhliziyo yayo iphume ngqo kuyo ngacabanga ungakwenza kanjani lokho umama ecinga futhi umkhohlisa ubiza sengathi ingane yakhe futhi umkhipha lapho bese ke umdubula ngenhliziyo ethembekile ishaya kanjalo kwenza kanjani ini ungaba kanjani nonke kanjalo na futhi ngambona elevela phansi inyamazana idiye sikundlebe sokubaleka njengoba ngokuvamile ibingenza yavele nje yama yathula yayingakwesaba ukufa ingane yayo yayisenkathazweni manje bukani yayingazifanisi nalokho yayingalingizi nje kwakungukufa yabo kodwa akukho eyayingakwenza yayingumama leyo kwakuyimvelo yayo umama nengane yayo yayicinga yayikhala futhi yayicinga ingane yayo ngikwazanga nje ukubukela isenzo senzeka ngaphendule ikhanda lami ngaqala ukukhuleka ngathi Nkosi Jesu ungamvumela kwenze angakwenza kanjani na lo mama ndine emilabo futhi uzoqhumisa inhliziyo yakhe iphume kuye awungalinda nesipamu asizange siqhume ngase ngiphenduke ukuba ngibuke nompopo uhamba kanje akabanga esakwazi ukusibamba wayesephenduka wangibuka futhi kulawo mehla atshekile kuphuma izinyembe zezinkulu ukazi zehla ngezihlathi zakhe wadumela isibhamu futhi wasitshinga phansi wayesengidumela ngomlenzo webhulukwe kulowo mlalela weqhwa wathi bini sengenele yikho ngiholele kulowo Jesu okhuluma ngayo kwakuyini indaba na wabone into engeyangempela wabone into eyayingesiyo eyokuzifanisa ukuba kuphele besingaba ngumkristu leyo nyamazane eyidiya eyayingumama yabo lokho Jesu wathi umama angayikhohlwa ingane yakhe encelayo na yebo angayikhohlwa kodwa ngisoze ngalikhohlwa amagama enu aqoshe ezintendeni zesala sami asikhothamisa amakhanda ethu mzuzwana nje bangako sebukhoneni bobu uNkulunkulu ngalesi sikhathi sisasheshisa ozothi ngokushesha athi uNkulunkulu ngikhuleka kuwe manje ukuba ungenze umkristo olungileyo nje njengoba nje leyo nyamazane idiye yayingumama ukuthi angizukwesa aba ngizo ngiyathanda ngifuna ukukuthanda ngendlela leyo nyamazana idiye yayithanda ngayo umama wathanda izinyane lakhe wabusisana sakho uthi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise yiba yelolo hlobo lothando baba wethu sezulwini kukhona labo abahlezi lapha abaningi yebo amakhulu aphakamise izandla sawo ukuthi ngathanda kuba naleso sehlakalo sizathi leyo nyamazana idiye ikwazi ukuveza ubala lobo bomama mama lobo buqhawo ingoba yayingumama imvelo yayo yayingumama oh uNkulunkulu senza maKristu imvelo yethu maKristu Nkosi hayi into nje yokuzifanisa ukuthi ngingowalele nomalelo kodwa senze amaKristu enhlizweni Tshela izwi lakho nothando ezinhliziyweni zethu Nkosi ukuthi sizoba ngabakwaziyo futhi simele ezweni ukuvezwa obala kubuKristu nothando lokumesaba uNkulunkulu ukuthi leyo nyamazana endala idiye yalwenza ngalolo suku olobumama sibe khona baba ngikhulekela ngamunye abaphakamise isandla sabo kwangathi leso sehlakalo singeza kubo ngoba kukhona abanye lapha bangazi okunye kunokujoyina ibandla nje abagazi babone noma yini ngempela kodwa lapha kukhona umkhulu kunoSolomon uJesu uqobo lwakhe ubuyela izolo lamuhle naphakade kwangathi zethamele zilindile ekubhekisiseni umuqo omkhuleko kulobu busuku zingabona ukuvezwa obala kothando lukaNkulunkulu neqiniso likaNkulunkulu ukuthi izwi lakhe liqinisile ukuthi akafile uphila kuze kube phakade futhi kuboneni lokho kwangathi banganikela izimpilo zabo ngokupheleleyo kuwe futhi babe ngabantwana bakho futhi babe nothando ezinhliziyweni zabo obelunga bathumela ngisho nasekufeni ngaphandle kwanoma yikuphi kwesaba njengoba uDavid athi yebo noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa angikwesaba ukubi Ngingalawo mama diye phuma kulawo mahlathi ephumela ngqo emathunzini okufa ephumela ngqo esikhaleni leDavid wathi ngiyodlula esigodini sethunzi lokufa angiyikwesaba ukubi wena nami uNkulunkulu yilokho sonke sifuna ukuba yikho sibe khona Nkosi ngikucela egameni likaJesu amen Inkosi libusise ngiyaxolisa ukunihlalisa isikhathi eside kangaka ngibukeka nje sengathi nje kulukhulu kuba ngiyeke ukuxoxa kodwa sizokhulekela abagulayo manje bengingathanda kuba nonke nithi ukugcina izihlalo zenu kwemizuzu embala nje ngithembise ukubeka umuqo omkhuleko uphele kulobu busuku ngifuna ukwenza lokho futhi ngiyazi ukuthi besifanele kuvala lona kuse eli kunalokho kodwa ngiyazi sisithi futhi umgcini ngithakazela ngempela umusa wakho mnumzane ngokungahluthuli amalambu acishe kwangathi kukhanya kukaNkulunkulu kungabaneka empilweni yakho uma kungekho lapho manje kukuyise enkazimulweni ngolunye usuku manje ubuphile na imaphi amakhadi owakhiphayo na u-A kusukela kwelokuqala kuye ekhulwini lungile bathela ngqo sisajaha ngokwejwelekile siyawaxubanisa futhi uma umfana ekhipha amakhadi emkhuleko uyawaxova phambi kwenu ngqo bese nje ekunike kathi lomkhuleko njengoba ufisa uyabo ngakho honke axovekile asazi neze ukuthi sizobiza sisukela kuphi abaningi lapha uke waba semihlanganweni ngaphambili lokho kunjalo ukuze lowo mfana angalithengisa ikhadi lomkhuleko ukuthi zake sabamba umfake kwenza asikwazanga ukukwenza lokho kanjalo akazi uthi awu Ungenikele leli khadi ngabe ngizongena emqeni na akazi ndiyoqala onke xoviwe futhi ukunika nje ikhadi futhi manje ke akazi futhi angazi size sifike lapha ngokwetshelekile ngibala abangaka kuloluhlu bese ngilehlukanisa ngabangaka kuloluhlu bese ngithola impendulo ngenye indlela noma nje ngiqale ndawo kodwa kulobu busuku sizokweqa lokho futhi siqale nje kwelokuqala ngoba sesilethi Lekati lomkhuleko sime manje nje oyedwa ngesikhathi njengoba ngibiza inombolo yakho uma ungenakusukuma umunye uzokusiza futhi akwenyusela lapha manje bangaki phakathi lapha onginalekati lomkhuleko futhi uyakula na khuleka nje kwangathi uNkulunkulu akakubusisa lokho kuhle manje ngifuna ikhadi lomkhuleko lokuqala ubana nalona khona lapho ungeza lapha ninikazi khona lapha na lesibili ubana nekhadi lomkhuleko uA inombolo beku uA lowona uA wesibili wesibili ubani yone ninikazi lapha ungeza ngqo ngapha ninikazi na
number 3 come out over here 4
Elesithathu woza ngapha ngqo elesine woza ngapha ngqo mnumzane elesihlanu ubani nekhadi lomkhuleko lesihlanu ungabamba isandla sakho na inenekazi lesithupha Lokhu kuvimbela ukuthi kufane nenkundla evalekile niyazi lapho leli ibandla lesithupha lesikhombisa kulungile lesishiyagalombili kulungile thatha indawo yakho nje lesishiyagalombili lesishiyagalombili lesishiyagalolunye leshumi nange ngilibona leshumi nange manje kungahle kube ngumuntu esithule ungabuka ekhadini likamakhelwane wakho naye leshumi nange uneleshumi nange unalo nenekazi na ungasiphakamisa isandla sakho na oh liyisithulu ngiyabona bekisisani ikhadi lalo lapho uma libizwa niyabo kulungile leshumi nange unalo leshumi nange Eleshumi nambili, ikhadi lomkhuleko leshumi nambili, nenekazi lapha, eleshumi nantathu, ikhadi lomkhuleko leshumi nantathu, ngabe eleshumi nantathu, ikhadi lomkhuleko leshumi nantathu, na, kulungile, sele nenekazi lapho, uyabo, nenekazi elifake isigqoko esihlaza sibhakabhaka, ngabe lakho elethe eleshumi nambili, nawe uneleshumi nantathu, unale leshumi nantathu na, ngiyaxolisa, eleshumi nane, kulungile, eleshumi nanhlanu. Ngikholwa ukuthi lokho kuzoba cishe kuningi ngangoba singakuthatha ngaso lesi sikhathi nje. Bonani nje sithola umugqa uminyene. Manje nonke ninabanye ongenalo ikhadi lomkhuleko. Ngabe ukhona noma ubani lapha okuyisikhathi sokuqala kubona asibone isandla sakho. Awu, siyajabula ukuba nani kulobu busuku. Nike nabakhona emihlanganweni ngaphambili na. Phakamisani izandla zenu uma nike nabakhona emihlanganweni. Kulungile. Manje noma ubani yazi ukuthi asizisho ukuthi singabaphilise singeke sabaphilise abantu uJesu sevele kwenzile lokho kodwa sizisho ukuthi unguyena izolo namuhla naphakade futhi uma kuphela singazi futhi simqonde phakathi kwethu ukuthi uJesu lapha uma yemelapha futhi wakwazi ukumbona ngamehlo akho bekungakunikeza ukukhola na impela kodwa niyabo akuzi ukukwenza lokho nxa ifika isikhathi sesiphelile ngaleyo nkathi ufikela thina ngaleyo nkathi kodwa umuntu kamoya ongcwele manje omunye ngahle enyukele lapha enezibazi zeziphikile ezandleni zabo nameva konke phezu kwamehlo abo lowo nje bekungaba ngozifanisa nomunye lowo bekungaba ngumkhohlisi noma ubani ubengakwenza lokho kodwa ngisho nakuloko uma kungakuvezanga ukuphila kukaKristu bekusayo lokho kungesuyo uKristu niyaboqhabo kuzofanele kube ukuphila kukaKristu manje lebhayibheli lasho ukuthi ungumpristi omkhulu nokuzolana nobuthakathaka bethu manje ninabantu khona lapho eninge nawo amakhadi omkhululeko manje asithathe into ethize nje futhi sisho manje sisakhuleka vele uthi nje oh mpristi Mkhulu Jesu Kristu, usiyami nomsindisi, uma kukhona isono empilweni yakho, sivume, sikhiphe. Nani nisemqondo omkhuleko, yenzani into efanayo ngoba makuqinisekisizwe sizobizwa, sizwakale khona lapha, ngiyabo, uma unephutha ngani mayini ukuthi awufuni ukubizwa uzwakale lapha emsamo, suka emqeni, isizathu, bangeke abakwaziye lokho na, yebo mnumzane, sizobizwa khona lapha, ngakho sifake phansi kwegazi, ngiyabo, ngakho futhi uthi nje ngithethelele ngezono zami Zami futhi ngisize ukuba ngikukholwe futhi ngiyakhula Nkosi futhi ngifuna kusinda ngenkazimulo yakho yabo uNkulunkulu akaphilisi nje ukuba kube ngikuphilisa yabo qhabo ukwenzela inkazimulo kaNkulunkulu futhi sifanele sivume izono zethu nokungakholwa kwethu ngibona babo waletha umntwana enesithithwana abafundi ababengeyi kuselapho uJesu wathi ngingakwenza uma ukholwa wathi Nkosi kholo siza kungakholwa kwami niyabo wakhala ngoba wayesekudingeni manje wena lapho kuleka kuNkulunkulu futhi uthi Nkulunkulu umfundi Branham akangazi kodwa ngiyazi wena uyangazi ngakho mangidinde ngubo yakho mangithinde ngubo yakho ngoba ngumkhristu omkhulu Ndimanje ke wena khuluma ngomfowethu Branham futhi usho njengoba wenza kowesifazane wathinta ingubo yakho emhlabeni ngoba uma ungumpristi omkhulu nokuzelana nabuthakathaka bethu onguyena ezilo lomuhle naphakade uzofanele enze ngendlela efanayo bangaki enicabanga ukuthi bakholwa ngalolo suku ngenkathi lowo wesifazane emthinta wayesehamba wayesehlala phansi na nicabanga ukuthi kwabathonya abantu labo na yabo Ndawombe kwabathonya awu kwakungabathonya ngani thina bezizwe balolu suku siyabonga njengoJesu besifanele sibonge kakhulu Yabo, nalona wesifazane omncane wamthinta wawela waye sesihlala phansi uJesu wathi ngizona nje ubani ongithintile na ubani ongithintile ngani uPetro wamkhuza wathi inkosi ngamanye amazwi kungebe yinto esile kuwe ukusho lokho ngani waziwa kahle phakathi kwabantu njengomprofeti ngani kungani uthi ubani ongithintile futhi wonke umuntu yakuthinta na wathi yebo kodwa ngenye indlela lokhu kube uhlobo lwehlukile lokuthi uyabo uyabo uphumile kimamandla ukuqina wayesekalaza waze wamthola usifazane wamtshela ukuthi wayenomopho futhi wezwa emzimbeni wakhe ukuqoba ukuthi kwase kunqamukile ngokuba wathi ukukhola kwakho kukusindisile uyabo manje ungumpriste mkhulu ofanayo futhi manje uma nje ningamthinta manje ukuthinta mina bekungenze nolunciyo oluhle ngifana nomyeni wakho nje umfowenu uyihlo uyabo ukuthinta umunye wabeluzi bekuzo kwenza ile fanayo nje nebo kodwa thindani yena nguye nginaza ngazi lutho ngani bengingeni philize ukuba bengingakwenza impela bengiyokwenza kodwa ngingekwenze ngingekwenza yasevele kwenzile manje ukuba ubemi lapha beuvele nje azazise ukuthi uphakathi kwenu ucabangeni nje manje siyazi sonke sibheke into ethize khona manje singakuzwa lokho manje kukhona okulungile nokungalungile kunezindlela eziningi kakhulu ezihlukene ezikhombayo ukuthi awu yile indlela leyo kuzofanele kube nendlela eyiyo ndawo ndawo ngicabanga ukuthi yena impela uNkulunkulu ozonehlulele kwahlulelweni ukuba ehlele ngqo lapha phakathi kwenu futhi amen nani khona lapha lapho kukhona ababili noma abathathu behlangene ngegama lami ngikhona ngiyabona imisebenzi engake ngayenza uzoyenza futhi wethembisa uku kwenza nina ngofakazi bami Jerusalema Judea New York City niyabo izwe lonke sihlalani nje nithule ngempela futhi nikhuleke kholwani ngayo yonke inhliziyo yenu ningangabazi kholwani nje ngakho konke kuphakathi kini kholwani umphefumulo umzimba nomoya futhi uNkulunkulu uzonipha khona manje sikhothamisa amakhanda ethu mzozwana nje Ndalo mkulu bazo nomhlaba konke ngikumele lapho kulobo busuku futhi ngakusho akuzukubalwa ngaphandle uma wena ufika futhi ufakazisa ukuthi kuqinisile sizwe okuningi kakhulu nabantu uzwe okuningi kakhulu manje izwe lilodwe livela kuwe baba lizokwenza konke kube ngokuqinisileyo futhi sibheke lokho manje siyazi ukuthi ukhuluma kuphela ngezindebe zomuntu wenza abantu kuba basebenzele wena ngolunye usuku wawumile wathi wabuka phezu kokuvuna wawusuthi kuvuthiwe wathi khulekane enkosini yokuvuna ukuthi izothumela izisebenze kuvuneni kwayo futhi wawuyinkosi yokuvuna kodwa uxhumene kakhulu nohlelo lwakho wena nabantu ndawonge awenzi lutho ngaphandle kwalokho ngathi ngiyakhuleka kuNkulunkulu futhi nje uma ubungakitsoba futhi ungaxobi lezi zethameli ukuba zikholwe akuyikusi zangalutho sizofanele sibe ndawonye njengobunye obubodwa njengotete wethu nabafowethu yakuleka uNkulunkulu ukuthi sizicoba kanganye ukuze sibone futhi futhi ingalele inganeno lephakade inkosi uJesu ekhazimulayo omkhulu kunoSolomoni elapha sikucela egameni lakhe amen Mani ngifuna lokhu nje kube ngokuhlonipha ngokuzithoba ngakho konke ningakwenza manje ngokusuku uma ngifa uma sebengifaka ethuneni bayobebeshalelo niyazi uma nizwa ukuthi sengishonile ningakholwa ukuthi ngifile kodwa nime nje ndawo ndawo uma nikuzwa umsakazweni noma ndawo ndawo ngifunde ephepheni niculele loculo nje anikukwenza na futhi nikhumbule nje yilo nje kholo kuphela In the audience manje ezithemelini akukhona yedwa umuntu kulowo muqa engimaziyo uma ngamunye wenu kulowo muqa nizihambi kimi futhi niyazi ukuthi angazi lutho ngani angazi lutho olungalungile ngani phakamisani zala zenu nje nikusho manje mhlambe niyakula mhlawumbe abanjalo angazi kungahle kube izingathazo zezimali izingathazo zasekhaya angazi Kodwa manje uma ininikazi lincane lapha lizosondela nje niyabo ngiyabonga lokho kulungile manje nango sifazana osemncane kakhulu kunami mhlawumbe sihlukene ngeminyaka ngokuzalwa mamayela okwehlukana ukuqala kwethu kokubonana manje ulapha ngesizathu sithize angazi yena mhlawumbe ukugula angazi ukuthi yini inkathazo yakhe noma ngabe iyini inkathazo yakhe uNkulunkulu uyazi futhi uma embula kodwa ke uzokwazi ukuthi ngabe kuyiqiniso noma cha manje uma inenekazi lincane belingathi futhi uBrenham ngipula ngokwesabekayo ngingisisu sami siya ngidlupha nginokudikiza noma enye into ethize libukeka njengomuntu ophilile kodwa ungeke njalo wahamba ngalokho futhi uma belingasho lokho bengizothi awu iBhayibheli lathi nibeke izandla phezu kwabakulayo leyo bekungaba indlela umfowethu Robert abengalikhulekela ngayo umfowethu Allen noma amaningi amadoda leyo inkonzo yawo khona ke abezobeka izandla phezu kwabo athi Sathane mdedele ngegama likaJesu ngiyakukhuza Sathane noma into efana naleyo athi qubeka manje usuphilisiwe livanele ukukholwa lokho niyabo lokho bekungalunga awu manje uma ke ninesono sithize esifihliwe labo ndawo na ubungathulilela igalane lamafutha phezu kwalo uligcobe kaninginiki ligxube phansi laphezulu futhi litazuluke lelo demoni liyolala lapho ngqo isono esingavunyiwe awusoze waligudluza qaba umnumzane Bela manje umomoya ongcwele ungehla futhi ulitshele into ethize ebikhona niyazi ukuthi lokho ngabe kuqinisile noma cha bese ke ulitshela ukuthi kuzoba yini uma lokho bekuyikho uqinisile oh kuzoba yikho kuzobe kuqinisile kunjalo lokho na manje lo bonke ububele benkosi yethu ethandekayo izama ukuhlanganisa ndawonye umlobokazi wayo ngalolu izinsuku zokugcina niyabo uyethembisa ukukwenza bangaki abebengakholo kuyo ngaye yonke izinto yenu uma ibingenza into njengaleyo na uNkulunkulu anibusisa ngokwethembeka kwini manje lena yiyi uma nifune kufunda ngicela uma ngibambe ngiphumile embalweni ngitsheleni kanjalo niyabo ngibaneleni incwadi noma nitshele umunye wabelusi futhi ngingitshela lapho nginephutha khona angifuni ukuba nephutha ngifuna ukuba ngoqinisile futhi kuzofanele kube yilelizwe manje sithathe nje kuncane nje njengalokhu sithathe uJohane ngcwele wesine impela futhi nangowesilisa nowesifazane bebonana kungokokuqala kubo njengenkosi yethu nowesifazane waseSamaria babonana kungokokuqala kubo noJesu wakhuluma kuye sikashanyana waze wathola lapho inkathazo yakhe yayikhona inkathazo yakhe kwakuyisimilo sibi futhi wamtshela ukuthi inkathazo yakhe yayiyini futhi ngokushesha wakuqonda lokho ukuthi wayefanele kuba ngumprofeti wathi inkosi ngiyabona ukuthi ngumprofeti wena wathi siyazi uMesiya uyeza nxa efika lokho azokwenza uJesu wathi nginguye niyabo manje uma leyo uyindlela azikhomba ngayo yena uqobo kubantu izolo yena uma efana namhlanje leyo ufanele azikhombe yena uqobo ngendlela efanayo manje uma umoya ongcwele ubuzosho lokho kuye khona ke bezokwazi ukuthi kuzofanele kuvele kuchazene okuthize kokomoya kungeke kwavela kokwemvelo kube ngokuchaza okuthize kokomoya manje angahle asho njengabafarisi uBelzebule khona ke lokho kukuye uthi kuKristu khona ke lokho kukuye nakuKristu futhi niyabo noma ngabe kuyini manje hle nebani ngempela ngilindele umsuzwana walolocobo lokho ngikumeleyo niyabo ngoba lungahle lungafiki ngisho inhlobo uma lungafiki kodwa ke sizokhothamisa amakhanda ethu futhi sikhiphe izethamele futhi sibuye kusasa ebusuku futhi simcele uma ezo akagaza ehluleke kimi namanje manje ngaphambi kwamakhulu ezinkulunkwane ngesikhathi akagaze ehluleke manje futhi agayi kwehluleka ngalesi sikhathi ngiyaza ngeke niyabo ngiyazi nje angeke ngakho niyabo nginakho emqondweni wami ukuthi sekwedlule isikhathi sokuvala ngingeke naba ne ningeke naxakaniseka nomoya ongcwele usebenza ngani nizofanele nizinze manje uma kukhona ukukhokhiswa okwengeziwe ngalobu busuku ngizokukhokhela niyabo yilokho ke
Satan, you can't bluff us like that.
Sathana ngeke wasikhohlisa kanjalo. Ngithatha isiyalo nokuyala phezu kwabo bonke moya baphakathi lapha egameni likaJesu Kristu. Manje nje ngizokhuluma enenekazini elincane. Manje uma umoya ongcwele dade nje uJesu wakhuluma kuleli nenekazi umzuzwane nje ukubamba umoya walo, niyabo ngibone ukuthi yini eyayingalungile. Ngikholwa ukuthi lokho akwenzile ubaba wamthumela enhle lapho, futhi wayeswelekile ukudlula eSamaria, kodwa esenyukele lapho lokho kuphela akwazi. Wayesenhle lapho nakho kuguza wesifazane, wazi ukuthi leso kufanele kube isikhathi. Manje ubaba ungithumele enhle lapha ngilapha eNew York, nawo lapha umuntu okuqala emsamo kulobu busuku angazi, kodwa uzokwembula kimi. Uma ezokwembula ngabe kuzokwenza umkholo ngayo yonke inhliziyo yakho na? Uzokwemukela na? Uzokwazi ukuthi ngabe kuqinisile noma cha? Uyabo ngasikho kwazi wena, futhi ngiyisihambi kuwe, kodwa inkathazo yakho oku ndezinkathazo eziningana, kodwa inkathazo yakho enkulu oyifunela umkhuleko isemphinjeni wakho. Nenkathazo yomphimbo kunjalo na? Phakamisa isandla sakho, niyakukholwa na? Ntuzwane nje manje lokho kuzilunga. Wena uthi ungahle ukuba uqekelile lokho mfuthi Branham Qabo, ngizange njalo lokho ngikubamba kuvele ezithamelini uqekelile lokho. Manje umsizwana nje ake sikhulume nalo lodwa, unakho ukuzwa ukuthi ikhona into eyenzekayo, yabo. Manje sithamelini bangaki ababone leso sithombe segelosi yenkosi lokho kukhangena kulenga Washington DC, yabo. Lokho kulenga ngoku ningakulo manje, yabo. Ningekubone lokho na kufana ne uzobala ugcobo selulapha manje, ngingalubona, yabo. Luphezu kwalo ngqo, yebo. Nantu line, yebo. Ikhathazo yalo isempinjeni walo, kade likhathazekile futhi awu line nesigaxa empinjeni walo. Kunjalo impela, akusiko lokho kuphela, kodwa unenkathazo yendlala egile ekuhluphayo. Lokho kunjalo na, yabo. Kulungile, siyakholwa manje ukuthi lowo nguJesu Kristu emi lapho okwaziyo wena nakho konke ngakho na. Uyamemukela njengomphilisi wakho na. Hamba futhi usinde egameni lenkosi umuqa, yabo. Bonani nje wazi izinto zonke. Sawubona ntombi, manje uthe nje ukwethuka kancane, yabo. Ngoba kuthe nje kungenyuka inenekazi liyenyuka, lokho kukhanya kuza ngqo phezu kwalo, yabo. Futhi linokuzwa manje buka, ngemazi wesifazane angazi lutho ngaye, kodwa umi lapho owesifazane nje omncane. Futhi manje umama ongcwele ungembula kimi ukuthi siyini siyifiso sakho kuNkulunkulu. Ungumphristi, yabo. Futhi ngakho uma ubukisuye manje ubezongitshela lokho, yabo. Kodwa ungumkristu, ngiqonde umkristu wangempela. Futhi uma ezokwembula kimi ukuthi ziyini zifiso zakho kuye, ubungangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe noma inceku na? Bengifanele ngisho lokho, yabo. Isikhathi sizofika, uyabo. Ubungakholwa na? Uyazi ukuthi ngizihambi kuwe. Manje ngempela ukho lapha ngesingawo, ngibona owesifazane, owesifazane omdala kunjalo, kumama wakho. Ehe, futhi akekho lapha. Futhi ubukade uphatheke kabi kakhulu ngayo, ukhathazekile futhi ngomdlavuza, futhi uyamangala ngezimo zakhe. Uyakhola nenikazi elincane ukuthi lokho ngumoya ngcwele owenza lokho na? Manje thatha lelo duke sikhombeni sakho semali, futhi uye ekhaya uma ubone umama wakho, noma ulithumele kuye, futhi ulibeke, noma uthumele iduku kuye sikhumbuzweni salomkhuleko kulobu busuku. Futhi ungangabaza enhlizweni yakho, kodwa kholwa ukuthi uJesu, yebo, futhi ubumnyama buzomshiya, futhi uzoba kahle. Hamba manje, futhi inkosi kubusise, uNkulunkulu akubusise dede wethu.
You believe with all your heart? Now, just don't doubt. Just have faith. Just a moment. Excuse me, just a moment. Something happened. There was somebody else appeared here. Just who was the lady that was just prayed for here? Where's she at? Here? Oh, yes, that's right. Just a moment. Now,
uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na manje nje ungengabazi yiba nokukholwa nje manje umzuzwana nje ngiyaxolisa umzuzwana nje into ethize yenzekile bekukhona umunye ubonakele lapha nje bekungubani ininikazi elikhulekelwe lapha nje likuphi lapha na oh yebo bekunjalo umzuzwana nje qabo Umzuzwana nje umoya ongcwele ukhona umunye ozayo niyabo ngokukhanya futhi ku yebo yileli nenekazi elikhalade elihlezi khona lapha yebo ubuhlezi labo khulekela kuphiliswa manje uyisihambi kimi ngikwazi kodwa ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu nguyena ezalwa namuhla naphakade na ngiyakholwa ukuthi iBP izokuyeka futhi izosinda na yilokho obuka ukukhulekelwa yabo ukholwa
She can't touch me, she's too far from me. She touched the high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Just believe. Now, see, you don't have to be up here. You be there. Just believe. That's all I ask you to do. Just believe.
Ithintene na angeke langithinta mina ngiqele kude kakhulu kimi lithinte umpriest omkhulu nokuzwelana kobuthakathaka bethu khona nje manje uyabo awudingeki ukuba wenyukele lapha yiba lapho khona nje yilokho kuphela engicela ukwenze khona nje nandi ninikazi lihlezi khona emuva lapha niqalaza ngapha likhuleka alizikhulekeli lona likhulekela othandiweyo ngenxa yokuthi lokhu omunye usanda kusuka lapha obekhulekela othandiweyo ininikazi likamama walo kodwa leli ninikazi likhulekela uyise futhi uyize ngibona olwandle lugubhayo aka mungo wapesheya kwezulandle noma ukuthi yize enoway wasenoway kunjalo impela khole enkosini ujesu ntombi noyihle uzophiliswa manje thinteni nayibuzeni ukuthi iyangazi yini ngabe yilokho obukhululeka mayelana nakho na vayize lithe izandla zakho uma lokho kunjalo kunjalo siyizi hambi kunjalo na kunjalo kulungile unazo izicelo zakho uma kuphela ela uzosikholwa ithintene niqale ngamayadi angamashumi amabili kusuka kimi lithente umpriest omkhulu niyabo hayi mina angilazi kodwa lithinte umpriest omkhulu inkosi uJesu athandekayo onathi kulobu busuku uyisihambi ngabe yilezi siguli ngabe yilo muntu na niyabo ngifanele ngilandele lokho nje ngendlela obungihola ngayo niyabo njengalowo wesifazane niyabo umcaphunile niyabo uthinte unkulunkulu ngaye awu labo bantu khona lapho yilokho abakwenzayo bathinte unkulunkulu niyabo nje yi ngifanele ngiphenduke ngendlela okusebenza ngayo Manje sizihamba umunye komunye angikwazi angikaze ngikubone empilweni yami sizihambi ngakho abantu bazobona ukuthi sizihambi sazani manje uma inkosi uJesu manje bingebula kimi enye into waziyo ukuthi ngazi lutho ngayo khona ke lokho bekuzofanele kufike ngamandla angaphezu kwemvelo yabo ukuphiliswa ngokuNkulunkulu uma ufuna ukuphiliswa angazi ukuthi yilokho kufunayo yabo ngezinye izikhathi kungokomunye umuntu nenkathazo yezasekhaya ezezimali nezinto kodwa angakunika konke uma azi ukuthi udingani angakwembula kimi yabo bese kuthi ke uma ikwenza kodwa ke uyazi ukuthi nguye yabo uyazi ukuthi kufanele kube nguye ngabe lokho bekunganenza nonke nikholo na kulungile kholwane
She seems to be a nice person. Okay. Now, let's just talk a moment. That left went to the audience.
Manje ubonakala ngumuntu nomoya omuhle niyabo. Manje ake sixoxe umzuzwana nje. Manje kusukile kuye ezethamelini. Umunye selibani nje niyabo yilowo mtonzo omkhulu wokukholwa ukuthatha nje ngqo niyakuzwa amandla ngishumele cishe ihora nohafu nombono wodwa ungenza ngibe buthakathaka kakhulu kunoma ngishumayela amahora ayishumi ukuqina amandla ngokuqina Yebo, nenza lokho, akusimi, angikwenzi. Nemibono akusimina. Yinini nikwenzayo? Ukukholwa kwenu kuNkulunkulu okukwenzayo. Akusimi, angikwenzi. Ngihleli lapha nje njengomele. Njengalokhu lapha, lokhu kungo, lokhu kungokuthule. Lempopo ngaphandle uma kukhona iphimbe liphilayo likhuluma kuwe, ungekhulume ngesingawo. Kanjalo nami ngingekhulume. Nguye ongophilayo, uKristu ongophilayo. Khuluma futhi uyazi ukuthi ningobani futhi nenzeni. Asibuyele kuxoxeni nenenekazi futhi uma inkosi uJesu izokwembula kimi into ethize empilweni yakho ukuthi mhlawumbe okufuna kuye isizathu ukuba yikholo umcele into ethize futhi uma ezoyembula kimi ngikholwa ukuthi ubungayemukela na uzoyikholwa na. Manje inkathazo yakho isesiswini ukuhlolwa kukhombisa ukuthi isisu sakho siwile kunjalo ngabe kunjalo na futhi nansi enye into ekuhlolweni bathola ukuthi nethumba esiswini sakho kunjalo na uyakholwa na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakutshela ukuthi ngubani na nkosikazi Willard qhubeka uye ekhaya manje futhi ukholwe nina niyakholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na. Manje buzani nenekazi, asikazi sibonane empilweni kodwa umoya ongcwele ulapha manje hleli phani ngokuzithoba ngempela. Ngitsheleni uma ninesikhathi esanele manje niyabona lapho. Manje sawubona mnumzane, manje sizihamba umunye komunye futhi uyaqonda ukuthi ngolunye isuku sizofanele sihlangane noNkulunkulu futhi ngokuba yizihambi kimi nami kuwe. Uma inkosi uJesu ningembula kimi izikhathazo zakho ungakholwa ukuthi yiyo na futhi uyazi ukuthi mina umuntu bengingeke ngikwazi lokho kodwa bekuzothatha yena ukukwenza. Ngabe kunjalo na? Ngiyakuzonda ukusho lokhu, umfana usibekelwe yithunzi niyabo kunobumnyama phezu kwakhe futhi yinto enzima kakhulu engalungile unomhlavuza kunjalo. Nexray khombise futhi yembula ukuthi umhlavuza usesiswini kanti futhi usodongweni lesisu. Kunjalo na, lapho ngibona khona isithombe i-X-ray usodongweni lwesisu. Manje lokho kusho ukuthi kufanele uhambe masinyane. Uma kungenjalo uNkulunkulu akusize, uzokwemukela mfowethu na uJesu. Umhlavuza wawulutho kuJesu Kristu, awungaphezu kobuhlungu bekhanda. Uyakukholwa na? Manje into ethize yenzekile nje kuwe benokuzwa okuhle ngempela, uyabo. Manje uma uzoqhubeka nokukhola kanjalo, ithunzi lisukile kuwe, uyabo. Ukukhola kwakho kukusindisile. Hamba ukholwa manje kwangathi uNkulunkulu uzokusindisa. uNkulunkulu angasiphilise sifo samathambo. Ukukholelwa khona awuqala nje ukuhamba uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu. Uma ukholwa konke kuyenzeka kulabo abakholwayo. Kulungile.
That's what you have too. You can't get up all that morning. It stiffens you up. It's over now if you're a believer. Lord bless you.
Uthe ukukwenza uzwe ngokuxakile ngenkathi ngithi isifo samathambo yilokho nako futhi kulukhuni ukuba usukume ekuseni kuya kugogobalisa. Sekuphelile manje, uma uzokukholwa buyele muva, hamba ukukholwe. Inkosi ikubuzise kukholwe nje. Isimo sesifuba somoya lapho, yabo, yakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphilisa lokho na. Memukele, hamba noJesu Kristu uyakusindisa futhi ukholwa ngaye yonke inhliziyo yakho. Ufanele ukuhamba udle ukudla kwakho kwakusihlwa, ubujabulele inkathazo yesisu iphele futhi uhambe futhi usinde na. Hamba kukholwe. Uma ukholwa uNkulunkulu angayiphilisa leyo nkathazo yeqolo noma yini enye. Ukukholwa lokho na, uyakholwa ukuthi ubengaliphilisa lakho na. Hamba ngendlela yakho ujabula uthi ngiyakubonga Nkosi. Uyakholwa ukuthi ngikumprofeti wakhe noma inyoka yakhe na. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angayiphilisa inkathazo yenhliziyo na. Hamba ke ukukholwa. Ngikatshaza yamanenekazi nento eyodwa isifo samathambo kunjalo na. Uyakholwa ukuthi ungumphilisi wabuNkulunkulu na. Memukele njengomphilisi wakho. Hamba ujabule uthi ngiyakubonga Nkosi. Ngikatshaza yamanenekazi esikuhlube esikale side. Ngikatshaza inhliziyo futhi isithi ayikubulale nje une pampayo inhliziyo phamba kancane. Kholwa ngeyo yonke inhliziyo yakho futhi akusaphinde kukuhlube. Hamba futhi kukholwe. Isifo sekazi, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angenza lelo gazi libuyise alisindise leso simo sokuphatheka kwegazi futhi alisindise na uyakukhola lokho na kulungile hamba ukhola leso sifo sikashukela ngeke sisakuhlupa kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uyakhola ukuthi usekuphilisile wena uhlezi lapho na uyakukhola ngayo yonke inhliziyo yakho na uyakhola ukuthi uNkulunkulu ekusindise ngokupheleleyo ngakho konke na uNkulunkulu akubusise hamba ngendlela yakho futhi ujabule amen ngenkathazo yeqolo ibingeke sakuhlupa futhi bekuzokwenza uzizwe ukahle ngempela bekungeke na kulungile hamba ujabule uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho ikazi ekazi lakho lidonsa libe lincane sifo sikashukela uyakhola ukuthi uNkulunkulu angasiphilise sifo sikashukela na asiye eCalvary siyothekela igazi uzosisusa kuwe ngenkathazo yesifuba unayo na bengizokubiza emizuzwini embala edlule emizuzwini embala edlule nje ubungibuka ngase ngijika ngase ngikubuka kwase kuqondana iso lami waze ubheka phansi ukuze kuqikele ngempela kufika phezu kwakho inkathazo yesifuba yasuka kuwo ayiseko bekuyisimo sayimithambo ecinenise isifuba sakho uyakholwa njengobakali khona labo naleso sifo samathambo uhlezi ekugcineni kwesihlalo uyakholwa na sukuma uJesu Kristu engusindisa ngiliphosela icelelo kuba likhona uNkulunkulu uJesu Kristu uyelezelwe namuhla nabhakade niyakukhola na
all right if you believe with all your heart lay your hands on each other
kulungile uma nikhola ngayo yonke inhliziyo yenu bekani izandla zenu phezu komunye nomunye angehluleke uNkulunkulu inkosi uJesu ethandekayo amandla akhe avukileyo inkomba yakhe ngamunye beka izandla zakho phezu komunye Baba sasulini sitha siyabaleka sitha sehliliwe uJesu Kristu yaphila futhi yabuza oh uNkulunkulu yiba lesihawu futhi uphe ukuphiliswa kwalabo bantu Satan uthuliwe phile uJesu Kristu unqobe ukunqoba kuleliwe hola kulobu busuku uyadalulwa ungukukhohliza nje futhi sibiza isandla sakho othandweni lwaseCalvary phuma kulobabantu egameni likaJesu Kristu futhi bayeke futhi badedele